Blog Talk Radio.
Ganda nyakuganda.
cyane Ganza nyakuganza Banyarwanda Banyarwanda kazi rero aya ni amasaha yanyu mumenyereye ubwo tubagezaho ikiganiro cyanyu urwa tubyaye uyu munsi tukaba duhisemo kukibagezaho kuwa kabiri bitewe n'uko usanga kenshi abantu baba tukishyuza batubwira bati ni twifuza amakuru twifuza ko mutugezaho by'umwihariko amakuru yo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda usanga rero akenshi tugomba kubahiriza uburenganzira uburenganzira bw'abantu badusaba kurusha gushyiraho gahunda zacu twebwe twihitiyemo ni nabyo kenshi twagiye tuvuga tuti tuzaye dukora ibishoboka byose twubahirize uburenganzira bw'abantu badusaba kurusha twebwe uburenganzira twumva twagombye kwiha turabashima rero cyane akaba ari no mpamvu uyu munsi ikiganiro twagomba kubagezaho kuwa gatatu duhisemo kukibagezaho kuwa kabiri kubera ubwinshi n'ubusabe bwabo nkuko rero bisanzwe tukibagezaho isamoya ubu ni isamoya ni minota itandatu i Paris mu Faransa ikaba ari saa mbiri i Kigali mu Rwanda tukaba twizeye rero ko ikiganiro cy'uyu munsi kiza kubanogera ndetse no kubaryohera ndetse tukaba tunifuza ibitekerezo byanyu muciye ku mbuga zose zishoboka ari imbuga mubona kuri WhatsApp kuri YouTube ariho hose mushobora kudukurikirana nka radio Iteme. Iyi rero mwumva ni radio Iteme ivugira ku munara wayo wa Europe. Ikiganiro uyu munsi urwa tubyabaye nkaba ngifatanyije na mugenzi wanjye Aniceti Karenge. Mbere yuko rero dukomeza gahunda reka numve ko turi kumwe gatanu kuri gatanu ndetse aboneraho n'akanya ko kudusuhuza no gusuhuza abadukurikiye. Aniceti turi kumwe.
Uriwe neza Benoit.
Muraho neza muvandi mumeze mute
turaho n'imbeho
yego mihangane
muri rusange tumeze neza ubwo rero nyine nawe ndagushoje bibwira ko imbeho wowe tuyisangiye
turayisangiye
nibwira ko itari butubuze gukora ikiganiro cyacu uko bikwiriye kandi kikabaza kugenda neza nkaba rero nagira ngo nk'uko binsabye wa mugani nsuhuze na bagenzi bacu turi kumwe abadukurikiye bose n'abazadukurikira nyuma abagenzi bacu bari ku buhanga bw'ibyuma abakunzi buruna na nyarwanda ruharanira impinduka abayobozi barwo n'abayoboke abifuza impinduka bose mu gihugu cyacu abanyotewe na demokarasi ubutabera ukuri n'amahoro arambye ikaze muri iki kiganiro kandi nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze ndizera ko muza dukurikira ariko mufite uburyo mushaka kuduha n'ibitekerezo kuko tuba tubikeneye murakoze rero ubwo
turi kumwe cyane gatanu kuri gatanu ngo uhaye ikaze muvandimwe Aniceti Karenge nanjye ngo nkwifurije amahoro ya nyagasani kandi ndizeye ko aho umeze neza birumvikana rero turi no mu bihe by'imbeho nk'uko mugenzi wanjye Aniceti yababwiye ariko imbeho ihanze ntabwo iri mu nzu haba hameze neza hanze kandi naho nibaza ko hadakabije cyane ku buryo umuntu yakumva yuko ibintu bimeze nabi cyane na cyane ko ni ku isi dutuyeho iteye hamwe usanga hashyushye ahantu usanga hakonje ahandi ugasanga hameze neza ariko by'umwihariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ho ibihe byose bihora umuntu yavuga ko ari byiza kandi igihugu cyacu ni igihugu cyiza cyane tukaba rero tuboneho umwanya wo kubwira abanyarwanda ko dufite u Rwanda rwiza n'igihugu cyiza gitekanye gifite ibihe byiza mu bihe byose bihoraho banyarwanda rero banyarwanda kazi ikiganiro cyanyu cyangwa se ikiganiro mukunda cyane urwa tubyaye kikaba kiratangiye tuzi neza ko dukurikirwa n'abantu benshi kandi ibitekerezo byanyu akenshi mu biduhaye bitugeraho natwe dukora ibishoboka byose kugira ngo twubahize ibyo mudusaba uko dushobojwe uyu munsi rero turabaganira ku byerekeye ubushize twavuze ku byerekeye amatora y'abayobozi bibanze amatora mu by'ukuri twasubiyeho twagerageje kunonosora tuvuga uburyo abanyarwanda babahitiramo abayobozi bagomba kubayobora ariko leta igasubira inyuma ikabwira abantu cyangwa se ikavuga yuko yateguye amatora kandi abaturage bihitiyemo abantu bashobora kuzabageza ku byo bifuza. Twabivuze mu buryo burambuye ni ikiganiro cyatambutse icyumweru gishize. Ntekereza yuko twagiye tubona ibitekerezo by'abantu bitandukanye binyuranye, ndetse bamwe banadushimira batubwira bati turabashima, ariko by'umwihariko kuko hari n'ibyo muvuga muri hirya y'u Rwanda mukadusobanura tukaza gusanga ibyo muvuga ni ukuri kurusha ndetse twebwe rimwe na rimwe ibyo tugenda tunabona. Hari n'abatubwira bati hari n'ibyo mutavuze birenze hejuru y'ibyo byose, cyakora ibibi birarutana mu by'ukuri mutubwira ibintu tutagomba kubwirwa n'inzego zibishinzwe by'umwihariko n'itangazamakuru ryo mu Rwanda. Ibyo turaza kongera kugenda tubigarukaho. Uyu munsi rero turagaruka nanone tutinjira kuri ya makuru twabuzeho, ahubwo turimo twinjira noneho babayobozi mu minsi yashize baratowe bamaze gutorwa bajyanwa mu ngando. Twabivuzeho uburyo bagaragaye mu ngando ejo bundi ingando yarashojwe ndetse isozwa na perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ibyo rero tugiye kubigarukaho. Ni naho hantu turi buze gutindaho cyane. Hanyuma yaho nga nk'uko mubibona turaza kuvugaho gatoya ku ntambara igihugu cya Uganda cyashoye ku mitwe y'iterabwoba mu gihugu cy'abaturanyi cya Congo Ituri. Tubivugeho mu ncamakeya kuko twabijeje yuko uko tuzadukora ibiganiro rimwe na rimwe bitaducitse umwanya utatubanye mukeya twazajya tugaruka mu karere tukagerageza kuvuga uko ibintu bimeze. Ngibyo rero ibyo tugiye kugarukaho, tukaba twizeye neza yuko ikiganiro cyacu kiribuze kugenda neza. Mbere rero yuko iki kiganiro tugitangira neza mu mizi, nagira ngo nsabe ku buhanga bw'ibyuma niba turi kumwe badushyiriraho akaririmbo kitwa Kanguka Munyarwanda mu gihe barimo bagategura. Ndizera neza yuko Aniseti ubu witeguye gutangira ndetse no gufata umwanya mwiza kugira ngo Abanyarwanda bakurikire ibiganiro byawe n'ubusesenguzi bwawe bwiza bakunda. Nizere ko turi kumwe noneho ubu ngubu wafashe kafi yawe iri ku ruhande noneho ukaba ugiye kwinjira mu biganiro nyirizina no gutangira kuganiriza abadukurikiye. Reka nsabe ku buhanga bw'ibyuma niba turi kumwe dushyiraho karirimbo Kanguka noneho twinjiye mu kiganiro nyirizina ku buhanga bw'ibyuma.
Kanguka, 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 kan
kanguka. Urakoze cyane ku buhanga bw'ibyuma. Hanyuma rero tugiye kwinjira mu kiganiro. Muribuka mu bushize ko twagerageje kuvuga ukuntu ubuyobozi cyangwa se ziranzego zibanze zidashyirwaho n'abaturage, ahubwo mu by'ukuri inzego zishinzwe iperereza FPR ishyaka riri ku butegetsi ariryo rikora ibishoboka byose kugira ngo ribashe kuzana abazarikorera propagande cyangwa se kuzana imitekerereze y'ishyaka kurusha kuzana gahunda inogeye abanyarwanda cyangwa se inogeye abayoborwa ari nabo bitwa abanyarwanda. Iyo twabivugaga mu kiganiro cyashize harimo abashobora gusubira inyuma bakavuga bati aba bantu barasebye ubuyobozi bw'igihugu cyangwa se baragerageza gucengeza ibitekerezo by'ishyaka ryabo urunana nyarwanda ruharanira impinduka ARC kurusha uko bahagombye kuvuga ibibera mu gihugu cyacu. Ibyo twavugaga twabivugaga tuzi neza yuko mu by'ukuri ari ukuri. Reka rero tutabatindiye dufate ibice bice bimwe by'ibibazo byagiye bitangwa na bamwe mu bayobozi bari mu mahugurwa. Ndabizi neza abantu benshi wenda bavuga bati mutuzane n'ijambo rya Perezida Kagame tugerageze kuryumva. Kagame ntahinduka ni wa wundi. Uyu munsi turagaruka kuri ba bayobozi mwitoreye mwebwe banyarwanda bitwa ngo mwitoreye. Oya ntago mwabitoreye, byitwa ko mwitoreye. Mwumve icengeza amatwara bashyizwemo uko byatunganyijwe n'ukuntu byagiye bikorwa. Reka duhere ku kaudio gatoya hanyuma noneho dukurikireho dusesengura mu ncamakeya aba n'abaturage, aba n'abayobozi bari mu munsi nyirizina wo gusoza amahugurwa yabaye ejo bundi igishari. Reka twumve.
Twakomeza hano mu gipande cyo hagati ari inyuma. Ego. Urakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Mugwaneza Gloria Nadine, ndi umujyanama mu nama njyanama y'akarere ka Rutsiro. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbanje gushimira Imana ishobora byose yakuturemeye ikatukugenera ikakutwereka tukagushima ukatubera umuyobozi mwiza dukunda.
Niba mwanyumvaga
Imana yabwe icyubahiro.
Iyo ndabishimiye ariko ukubiteho ukurikize no kunyumva mukore ibyo twumvikanye, sibyo?
Yego, yego. Mwakubaha nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uko mutureba aha turi abageni. Murabibona turakeye, twaturera, twambaye ibyera. Ni ukuri aha twaratojwe kandi imbere ya byose twararambagijwe, turasabwa, turakwa, ndetse tumenya ko uyu mwana ari mwe mwayitanze nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
Mugwire
yego nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
Mugwire.
Nyuma yo gushyingirwa tariki 19 z'ukwa 11 aho twarahiriye kuzuza neza inshingano tukaba abageni beza, ntabwo byarangiriye aho. Habayeho na gahunda ya wa muco nyarwanda wa wundi uturanze wo kutwarika. Twararitswe muri kino kigo cya Gishari. Ni ukuri abatwaritse batwaritse neza, amasomo twarayafashe, ingamba utuzirimo aho bitari bimeze neza twarameshe, ari nayo mpamvu mubona ko dukeye mu mwambaro ukeye. Icyo tubizeza rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni uko nyuma yo kudutwikurura no kudutekesha muri uyu mwanya tugiye kumanuka mu ngamba twafatiye hamwe, intego ari imwe ari ya yindi y'uko ubumwe bwacu ari zo mbaraga zacu, ariko umuturage akaba ari we uza ku isonga. Nubwo ari inyagwa y'intindi kovide, ubundi mwajyaga kubibona ubu amatama aratemba itoto. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, itoto nta kindi rivuze ni ingamba n'imigabo n'imigambi
yamwaraga ku ntego.
Aniseti Karenge, wabyumvise yuko aba ni abayobozi bitwa yuko batowe n'abaturage, ariko umwe muri bo atinyutse kuvugira imbere ya Perezida wa Repubulika ati mwaraturambagije. Aniseti, aba ni umunsi yashize twavugaga cyane tweruye tuti aba ntabwo baje mu nyungu z'abaturage, baje mu nyungu z'ishyaka rya FPR. abaturage bayobowe utama bato bayobowe bunyamaswa nta gahunda bigirira mu kwishyiraho ubuyobozi. Nyuma yo kumva aka kantu k'iminota ibiri, Aniseti urabivugaho iki?
Uretse kumerwa se muvandimwe, ubundi icyo nabivugaho ni iki? Ko ayo magambo ubwayo arivugira, nibyo nyine twavugaga ubushize, yuko mbere y'amatora babanza kujya gushaka abantu kabanza bakabiga neza, burya barabanza bakanashushanya bakavuga bati akarera kanaka reka tuvuga ku Karutsiro umutegarugori akomokamo tuhakeneye umuntu umeze gutya na gutya, meya azaba ari umudamu w'umuhutukazi, ntabwo nkabije bibaho cyane. Bakavuga bati hariya hazayoborwa n'ubututsi ukomoka mu Mutara, ibyo ngibyo bakabipanga, barangiza noneho bakajya gushaka abo bantu. Iyo bamaze kubabona rero uko baba babize neza bazi uko bateye, nibo abangaba mubona nyine. Buriya atashoboye kuvuga biriya ni ukuba ko yaba ari umuntu ufite umutimanama, ufite ikintu nakwita nka personalite, ntabwo bamuhitamo nyine, bahitamo bene bariya. Uza ntagira isoni zo kuvuga amagambo nk'ariya ngo ashimire Imana yuko yaremye umuntu nka Kagame. Kagame ni Perezida wa Repubulika, akwiye kubihererwa icyubahiro, turabyumva kuko ari Perezida wa Repubulika. Ariko noneho iyo uvuze ngo nashimira Imana ko yamuremye umuntu wenda ukora ibyo dusanzwe dusubiramo kenshi, ntekereza yuko hari byinshi uba wirengagije, cyangwa se ukabona biza ariko ukaba ufite imiterere ituma ushobora kubivuga. Uko ibintu uriya mudamu yavuze nka bya bindi Barucagu bavuga, nka bya bindi Pierre Damien Habumuremyi yigeze kuvuga mu mwiherero i Gabiro, Kagame ngo twese twakoze nabi uretse wowe, urumva ni darume musanze. Ni abantu nyine bateye gutyo. Ariko icyo waruvuze ukomejeho kandi kiri cyo cyane, nuko iyo uteye gutyo iyo bakurambagije nk'uko n'ababyivugira bararambagijwe barakobwa n'imisango yo kujya ngo kuteka harya, sinzi uko yabisobanuye, baramurambagije nyine baramubonye, ntabwo ari umuturage muto uyumva icyo ngiri cyo kirasobanutse cyane. Avuga ko ndi nkana ari Perezida Repubulika itanze, icyo kirasobanutse cyane cy'uko atari umuturage abaturage bamutoye rwose. Ubwo bwo wabaraketse yuko ubushize mu kiganiro twakoze wenda twabeshaga ngo nawe arabyiyumvira, ko n'abanyiri ubwite barabyivugira. Bigaragaza rero yuko kuzajya mu giturage, kuzajya mu kazi bashinzwe, no kujya gushyira mu bikorwa nk'uko babivuze amabwiriza bavanye hariya igishari, barabahambiriye impamba barabapfugikiye. Umuturage wibwira ko bazamukorera ibyo ashaka aribeshya cyane. Wenda turi bugende tunabigarukaho muri iki kiganiro, cyane cyane aho Kagame yavuze ko ngo abantu ngo bajya ngo abaturage bajya kureba abayobozi ngo bakabwira ngo bari mu nama, icyo ni ikindi wenda twaza kugarukaho. Ariko ikigaragara kuko nta muturage n'umwe witeze yuko abayobozi batowe ejo bundi bazatangira imirimo yabo mu kwezi kwa kabiri baba bazakora mu nyungu zabo z'abaturage. Ibyo ni ukwibeshya cyane. Na wundi rero uriya mudamu ubwo kumufata ukwara yuko ni nawe bari bakeneye ubwo baramubonye, umuntu yaba felicite abantu bo muri FPR yuko barambagije neza, kuko umuntu bari bizeye bari biteze bamubonye. Kandi si uriya wenyine, uriya nuko bamutoranyije ngo avuge, bose ni kuri abatekereza. Ubwo rero Benoit icyo nakubwira nuko gusa igihugu cyacu gifite agaga kanini kubona dufite abayobozi nka bene abo. Urakoze.
Ni ibintu biteye isoni kandi bibabaje Aniseti. Ntabwo nagena ntavuze ku byerekeye uyu muntu wagerageje gusa naho yisobanura agerageza gutaka Kagame, avuga yuko ngo Imana yabakoreye ibintu bikomeye cyane. Mu by'ukuri sinzi niba u Rwanda abanyarwanda bakeneye uyu munsi cyangwa se ejo hashize cyangwa ejo hazaza, dukeneye ku kuvuga imisango cyangwa se kuvuga imyoma amagambo ashimisha umukuru w'igihugu kugira ngo igihugu gitire ibyo gikeneye kifuza. Birababaje kubona abantu bose iyo bajya gufata ijambo imbere ya perezida aho kugira ngo bagaragaze ibibazo nyirizina ahubwo bafata umwanya uhagije wo kubanza kumuvuga ibigwi no kumwereka mu by'ukuri ko ari abanyabyaha bahemutse bagiye gukora ibitarigeze bikorwa mu myaka 27 FPR imaze gufata ubutegetsi. Ibi ni bimwe mu bintu iyo tubinenga tuba tubinenga dushingiye ku bihari, ntabwo dushingira gusa kubera yuko opposition ishinzwe kuvuga ibitagenda gusa. Iyo witegereje aba bantu bitwa yuko ari abantu bagiye kuyobora abanyarwanda bagize igihugu cyose muri rusange, hakaba hari ibikorwa remezo bibarizwa mu turere hirya no hino, hakaba hari abantu bitwa yuko bashinzwe ubuzima bw'abaturage, perezida w'u Rwanda akavuga yuko mu by'ukuri hari ikibazo cyo kugwingira, abantu barangiza bakajya hariya bagashima Imana yuko u Rwanda rwabonye umutegetsi mwiza wavuye mu ijuru, hejuru y'ayo magambo yo kuvuga muri iyi myaka ubutegetsi bumaze buyobora abaturage, bakavuga yuko perezida agatinyuka kwemeza yuko mu gihugu hari ukugwingira. Igihugu cyuzuye abakene, igihugu cyuzuye abashomeri, igihugu kirimo abantu barwaye bwake, igihugu kirimo abantu barwaye imvunja, igihugu kirimo abantu bafite inzara, kirimo abo bantu batandukanye. Ni umwanya mwiza w'abaturage wo kwihitiramo abantu bashobora kubavana muri ako kaga mu bibazo biremereye, ariko mbere yo kugira ngo abantu bivane muri ako kaga FPR ubwayo ijya kurambagiza abantu bazakomeza kuyobora muri wa murya w'imyaka 20 abanyarwanda babayemo. Niyo mpamvu tutangira ikiganiro cyacu tuganira twongeye gusaba ko badushyiraho akaririmbo kavuga ngo kanguka munyarwanda, munyarwanda kanguka, kanguka umenye kwigenera ibikwiye kukugenerwa. Kuko niba perezida w'u Rwanda atinyuka akavuga ati igihugu gifite abantu barwaye bagwingiye, abana baragwingiye kubera imirire mibi nkuko mubona ayo mafoto ku matelefone yanyu cyangwa se kuri za ekara za ordinateri zanyu, birababaje kumva hejuru y'ibyo byose wa muturage wagwingiye yongiye kugenerwa umuturage umuyobozi ugomba kumuyobora mu by'ukuri. Nyamara hari abanyepolitike batandukanye bifuza guhindura biriya bintu, kandi kugira ngo babashe kubihindura nuko habamo politike yo guhagara imbere y'abaturage bagasobanura uburyo ibintu bazabihindura, abaturage bakavuga bati ah, dushingiye ku bitekerezo by'uriya munyepolitike tumva iwe tuzaha amajwi yacu akatuyobora. Ndetse ibizava mu misoro yacu gizitwa umushahara we tuzaba tumugeneye mu myaka 5 dusanga atarabikoze neza tuzamusimbuza uwundi. Ariko ikintu gitangaje nuko hejuru y'ibi byose perezida w'u Rwanda avuga ngo nibitagenda neza nzabahindura. Uzabahindura gute barimo bakutaka bakugira igitangaza ngo yaba mwanyumviraga? Ntibakumvira se wabibwirwa n'iki? Abaturage ko aribo bahangayitse imyaka 27 nibo bagomba kwihitiramo ubuyobozi, noneho bakavuga ngo ubuyobozi twihitiyemo nibwo budukorera ibi ngibi. Icyo gihe tubwira abaturage tuti baturage nimwe mwahisemo nabi kuko mwihitiyemo ibi. Ariko FPR
guverineri niyo irimo hitiramo abaturage abagomba kuyobora no kubagomba kumwingira. Ibi ni ibintu biteye isoni, ni ibintu bidakwiye kuba bikwiye kuvugwa. Nabamboni ahakanya ko kubwira abadukurikiye n'abatwumva, kuko turabizi yuko nk'ibiganiro twatambukije kiriya kiganiro cyatambutse ejo bundi nzi neza ko cyakurikiwe n'abayobozi batandukanye, kuko twagiye tubona amakuru asobanura neza ibyo twavuze bifite ishingiro, ariko bitakwiye kuba byanavugwa muri kiriya gihugu cy'u Rwanda. Nkaba rero giye ku giti cyanjye icyo nakwisabira abanyarwanda badukurikira abatwumva, nimwemera gukomeza kugenerwa na FPR, ni ukuvuga uko bizagenda uko ariko kose muzakomeza kugwingira, kugwingiza abana banyu. Ubukene buzakomeza kubagwa hejuru. Ibi rero ni ibintu bimwe twebwe twumva ko tugomba guhamagara abanyarwanda aho muherereye hose, aho muherereye hose, kugira ngo mwivane muri iki kintu, cyangwa se niba mudashoboye no kukivanamo mukore ibishoboka byose mugaragarize mu bitekerezo, kuko ubu hari ikintu cyitwa imbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga ikintu cyazizanye ni ukugira ngo habeho uburyo bwo kwisanzura mu bitekerezo, mutange ibitekerezo bize bitugereho bigire no ku bandi, abantu bavuga ukuri ko kuteye. Ndagira ngo mbamenyeshe neza yuko ibi tuvuga ubuyobozi bw'u Rwanda burabyumva. Ubuyobozi rero icyo bushinzwe gukora ni ugukora ibishoboka byose kugira ngo habeho izindi nzira zo gucecekesha ibitekerezo nk'ibi. Wenda ntabatindiye, reka nshake akantu gatoya ngerageze kubumvisha uburyo Kagame yumvi imbuga nkoranyambaga, ariko noneho sinacyo naringambiriye cyane. Ndagira ngo muce amake ya gusa mwumve ukuntu Kagame yumva imbuga nkoranyambaga. Ibi bitekerezo tuba tuvuga nawe arabyumva, ariko se aratekereza iki, aribaza iki? Tutabatindiye nimwumve.
Buri wese ariko ibyo nabyo bifite icyo bimaze, wenda bihawe uburenganzira abantu benshi gutanga ibitekerezo byabo uko bimeze kose, byaba bibi byaba byiza, ariko hakwiye kubaho uburyo butandukanye buhangana n'icyo kibazo, kitari amategeko gusa cyangwa kubibuza cyangwa kino. Ujya hariya akavuga ibibi aharabika leta cyangwa aharabika abanyarwanda cyangwa agira ati akwiye kubaho abandi bamusubiza bakamushyira mu mwanya we, umuntu yahera aho ngaho. Iyo niyo ntambara nziza ya mbere, nko kuvuga nko kujya impaka, niba ubeshya hakwiye kuba abakunyomoza no kugaragaza kubeshya.
Babyumvise abanyarwanda yuko ibyo tuvuga, Kagame arahamagarira abanyarwanda, arahamagara ba burugumesiri, ba meya, ubuyobozi b'uturere, abo bose kugira ngo habeho kuvuguruza ibi bitekerezo turimo tubagezaho. Nanjye numva yuko bikwiye yuko abantu bakwiye kutuvuguruza rwose, biranakwiye. Niba tuvuze tuti abanyarwanda nta bwisanzure bafite bwo kuvuga mu gihugu cyabo, hanyuma noneho bavuge bati okay, iyo radiyo yabivuze iri hehe, ejo mu gitondo muyivuguruze cyangwa mushyireho nomero ya telefone tubahamagare mutuvuguruze. Ariko kutuvuguruza ntabwo ari ibitekerezo bigomba kuva muri twebwe, bigomba kuva muri ba baturage bitwa yuko ari abagenerwa bikorwa. Abo bagenerwa bikorwa rero nta bandi, ni abanyarwanda. Ni mwebwe rero mufite umwanya mwiza wo gutanga ibitekerezo byanyu no kwegera bariya abanyepolitike batoya barimo bavuka. Iki ni cyo duhamagarira abanyarwanda. Ntabwo naringamije gushyiraho iryo jambo rigufiya rya Kagame, ariko ndagira ngo nanone mbere yuko mpa mugenzi wanje ijambo ngira icyo mvuga mwagiye mwumva inshuro nyinshi abantu bagiye baraswa hirya no hino abo bantu bagiye baraswa ngo babaga bavuye mu bihugu duturanye cyane cyane muri Congo ndetse no muri Uganda Perezida w'u Rwanda yaraboneho umwanya mwiza wo kubwira baraya abayobozi b'uturere n'izindi nzego zitandukanye zari muri iriya gahunda yo gusoza amagurwa y'abari abayobozi kumvikanisha yuko umunyarwanda wapfuye bibabaje kandi bidakwiye gusubira ndetse akanihanganisha imiryango y'abanyarwanda kuko ababishwe abenshi n'ababa bafite imbaraga abagiye guhahira imiryango yabo no kuvuga ngo iyo miryango ibisigaye ifite agahinda ko kubura uwashobora kurwanira uriya muryango kugira ngo ubashe kubaho ariko biteye isoni ari nabyo turimo tubwira abanyarwanda ko igihe kigeze munyarwanda ugakanguka ukagana abantu bifuza impinduka uko izo mpinduka zaba ziteye iko ariko kose izo mpinduka zirakenewe ntibyumvikana ukuntu perezida wa repubulika ashobora gutinyuka akajya imbere y'abitwa yuko ari abayobozi w'ibanze akavuga disikuru akagaragaza yuko abambuka imipaka bakagaruka ibyo baba bagiye guhiga no mu gihugu cyabo biba bihari kandi akongeramo ngo yumva yuko ari n'ibyamburwa ngo bituma abantu bamburwa ubuzima nimwibaze perezida wa repubulika ugira kuri icyo kintu cy'uko abantu bamburwa ubuzima ntagitendeho ngo abaze inzego z'umutekano impamvu zirasa mu cyico kuki perezida wa repubulika agera kuri iyo ngingo y'uko umuturage yambuwe ubuzima inzego z'umutekano ntazivuge yuko zirasa mu cyico ngo azibwire ati ibyo mwize n'ibyo mwigishijwe ntimubishyira mu bikorwa cyangwa se hakwiye andi mahugurwa adasanzwe kugira ngo mumenye aho mugomba kurasa kurusha kurasa mu cyico ngo nanagira no kuri ba bantu yahumurize imiryango yabo ibyo bintu biteye isoni ni nayo mpamvu umunyarwanda aho ava akagera akwiye gukora ibishoboka byose akirwanaho akoresheje uburyo bwose bushoboka butuma ibi bintu bigomba guhagarara reka mbumbisha agace gatoya noneho dukomeze ikiganiro cyacu
kirwa rero ko bavuze ko waburera hari ikibazo cyane cyane ku turere tw'imipaka zahani mbibi na majyaruguru ibintu numva bihoraho bya abantu bafatwa bari muri simaguringi ibi bintu babitwara hakurya cyangwa babivana hakurya bihoraho bitagira uruca bitagira aho bigarukira kandi ndetse rimwe na rimwe abantu batakaza n'ubuzima bwabo nabyo amaherezo aba ayahe nta kuntu byagabanuka cyangwa bigacika burundu cyane cyane muri Burera biravugwa ndabibona buri munsi
murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika mu by'ukuri ibyo bibazo birahari ariko nk'uko twamaze kugirirwa icyizere tugashyirwa mu nshingano twiyemeje ko tugiye kwigisha abaturage tukabazamurira imyumvire noneho kandi dufatanyije n'izindi nzego dukorana ndetse n'iz'umutekano tukarandura biriya bibazo bihari burundu
mubishyiremo umwete ari Burera ari n'utundi turere cyane cyane za Gicumbi n'ahandi bihagarare nabyo nyine abayobozi mubijyemo mubishakire kuko bimwe bibaho ntacyo bibaha kirenze icyo bafite hano bazanira ubuzima bubi gusa hakurya bagafatwa bakicwa abandi bagafatirwa mu nzira cyangwa bagapfa bagaruka
abanyarwanda baricwa
hano nta kintu babuze ariko icyo numvise kandi rimwe cyica abantu kinzi ni ni Kanyanga Kanyanga mu byo mwize amajyambere Kanyanga izana naye mu bakire wakijwe na Kanyanga ninde hano mu mbwire abo mose ariko nzi abakirege bavuye mu bavanye ubukire mu by'ubuhinzi mu bworozi mu baturage basanzwe ariko ntawe nzi wakijwe na Kanyanga abenzi batejwe imbere na Kanyanga cyane cyane uyicuruza uyo ashobora kuyicuruza akica abantu cyangwa akagira ate akabivanamo inyungu ariko uwakijwe no kunywa Kanyanga we ntabwo munsi bihagarare nabyo mushake uko byahagarara
ugomba guhagarara
ndabizi neza yuko hari inzego z'umutekano muri mu mudukurikira ndabizi neza ko hari abashinzwe kutuvuguruza mu magambo cyangwa se mu kudutuka by'umwihariko ababihemberwa reka mbonero n'umwanya wenda wo kubasaba mu kinyabupfura mufite mbabaze ikibazo kimwe iki kibazo kirebana n'abaturage bicwa ntabwo dushyigikiye gushwa bacuruza Kanyanga ariko amategeko aberaho guhana ni irihe tegeko mu Rwanda rikwiye guhanisha umuntu niba imipaka ya Uganda n'u Rwanda yarafunzwe kubera ikibazo cy'umutekano mukeya abantu bashobora kuba bahohoterwa muri Uganda ni iyihe mpamvu umunyarwanda agomba kwinjira mu gihugu cye akicwa bikarangira gutyo iyi yari okazion nziza wari umwanya mwiza perezida wa repubulika kwamagana iyicwa ry'abaturage bava mu bihugu bikoreye Kanyanga cyangwa se caguwa nk'uko bigiye bivugwa bigenda byandikwa hanyuma noneho agahumuriza bene gihugu ko ibyo bintu bigayitse ku mwana w'umuntu adakwiye kuraswa mu cyico by'umwihariko umunyarwanda yicwa na mugenzi we ariko igitangaje Kagame arasaba yuko ibi bintu bitagomba gukomeza kubaho ngo abantu bambuke imipaka za nzego muherutse kubona zashyizweho zarambagijwe na FPR zikambikwa imyenda ya gipolisi zirasobanura ko ibyo bintu bigomba guhagarara hakoreshejwe inzego z'umutekano kwiyambaza inzego z'umutekano inzego z'umutekano zahawe amahugurwa yo kurasa zahawe amahugurwa yo kurinda igihugu hakoreshejwe intwaro umunyarwanda aricaye mu gihugu cye akeneye kwigishwa akeneye kuyoborwa ari ku buryo bwiza bwo gukemura kiriya kibazo cy'abantu bambuka imipaka bajya mu bindi bihugu mu buryo butemewe n'amategeko kizakemurwa n'inzego z'umutekano ibyo ni ibisobanuro byarimo bitangwa n'uwo muturanyi nk'uko mwabyumvise perezida ati muzabigenza gute ati tuzakurana n'inzego z'umutekano twagiye tubigaruka inshuro nyinshi inzego z'umutekano zizakemura ikibazo zirasa mu cyico anise tireka no gukomeza kwiha ijambo njyenyine ukimara kumva cyangwa se wabyumviye ku giti cyawe twavuye mu kugwingira dushatse kwana gusubiraho turakomeza tubiganireho ariko turacyari muri cya kintu kigiye kumara imyaka itanu kiyobora abaturage agahotoro kubarasa kubayobora ukuntu bumva bishakira ibintu bidafite umurongo ufatika ariyo mpamvu dusaba abanyarwanda gukora ibishoboka byose bakajya bishyiraho ubuyobozi anise tireka no gukomeza kuvuga byinshi mu gusubiza ijambo
urakoze Benoit ibyo kugungira wenda ngira ngo turaza kubigarukaho nk'uko wari ubivuze ko nago turabona akanya ko kugira icyo tubivugaho ariko muri rusange icyo umuntu abona iyo perezida Kagame afashe ijambo nuko aba ameze nk'uwibwira nkaho ari we uvuga diskuru ari nawe uyigerekezaho uko avuga ibintu azi neza y'ukunda atari byo ariko akaba azi neza yuko nta muntu n'umwe ushobora kumuvuguruza uko wabitinyuka kumuvuguruza yahabonera akaga abone nka biriya arimo kuvuga wabisobanuye neza abantu batakariza ubuzima ese yasobanuye niba abapolisi basa abantu ku mupaka bakarasa mu cyico nk'uko babivugaga kandi bagumye wenda niyo yarasa akarasa ukuguru kugira ngo uwo muntu yo guhunga amufate abariya bose barasa bavuga ngo bagiye gutoroka amagereza yigeze avuga ko hari abo bafashe kuko nacyo ni ikibazo ubwacyo ntabwo yigeze avuga ati hari abapolisi barasa abantu hato na hato hari abo ngabo barasa ku mupaka hari uriya muturage warasinze igihe hari abo ngabo barasa abantu muri gereza ngo bagiye gutoroka ko ari ikibazo wabwira abantu kiri kugikemura ntabwo bivuga hanyuma buriya wenda nuko tutabonye akanya ngo tujye mu itegeko rishyiraho inzego z'ibanze z'uturere rebe n'inshingano z'abayobozi b'uturere ibyinshi arimo kubabwira ntabwo biri mu nshingano zabo kuko akarere gafite ibyo gashinzwe byanditse mu itegeko noneho hari n'ibindi bintu bishinzwe inzego za leta notama nk'ibyo ngibyo by'umutekano wambukiranya imipaka umuyobozi w'akarere aturiye umupaka ntabwo ibintu byo kureba abantu bakora fraud bimureba gukora fraud ubundi ntabwo babivuze ntabwo twabishyigikira ntabwo twashyigikira ko abantu bacuruza akanyanga ariko birebye mu nshingano z'umuyobozi w'akarere ntabwo biri mu nshingano ze ariko arabimugerekaho kubera gusa yuko ari hariya niryo tegeko wenda ni nawe warisigiye ariko ntabona akanya ko kurisoma akaza akajya hariya akivugira ibyo yishakiye gusa abandi buriya sinabonye video kuri televiziyo wenda bari batunzwe kamera ariko wenda bari bacuritse imitwe ntabwo bashobora kumubwira bati ibyo ntabwo biri mu nshingano zacu rekaga ntabwo babitinya ibintu byose arajya hariya ibirije mu mutwe yabivuge sinzi niba aba yanateguye n'ijambo rye byose abivuga uko abyumva nibarangiza bavuge bati karame mwibishya ni uko nguko bimeze icyo kibazo dufite hari ubushize twari turimo kuvuga ko mu by'ukuri nubwo babigira ukundi ariko bariya abantu batowe byitwa ko batowe n'inzego bambi batowe n'abaturage akarere ni urwego ubundi uturere turi 27 tumaze iminsi dutowe kongeraho umujyi wa Kigali nizo nzego z'ibanze zifite ubuzima gatozi personnalité juridique ni ukuvuga ni urwego rwigenga twabivuga ubushize nongere mbisubiremo ntabwo minisitiri yewe na perezida ari kuza ngo bahe amabwiriza kuko itegeko ribabwira ko hari ibintu bashinzwe ribaha noneho bakabikorera abaturage bakurikije uko biyamamaje na proje bagaragaje bagiye kwiyamamaza akaba ari byo bakora noneho abaturage akaba aribo igihe cyose bakurikije itegeko igihe cyose batagize aho babangamira amategeko nshinjabyaha wenda ngo babe bajyanwa mu butabera hano ubwo perezida wa repubulika yagombye kuza kubabwira ibyo bakora manda yabo niyo gukorera abaturage byitwa kuba abatoye bo rero bajyana hari igishari bakabambika imyenda ya polisi bakabambika imyenda yera ngo bazavuge ko ari abageni hanyuma bagakora nk'ibintu by'urwenya mbese nk'abakomediya bya bindi byose byanditse mu itegeko ngira ngo wenda umuntu udukurikiyeho ngira ngo niryo muri 2025 mu kwezi kwa 12 ryasohotse mu igazeti ya leta ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 mu 2025 ryongeye kuvugururwa mu kwezi mu mwaka wa 2013 babisome babirebe yanditse nk'ibyo ndimo kuvuga babisome babirebe bambwira ahantu perezida wa repubulika ashobora kubwira bariya abantu byitwa ko batuwe n'abaturage ngo mwebwe mugomba gukora gutya na gutya perezida wa repubulika abantu aho amabwiriza n'abaminisitiri niwo anoma n'abaguverineri kuko ari abanoma ariko bari ubundi ntabwo biri muri kompetanse ze kubaha amabwiriza ahubwo yaje abasanze nka hariya agenda nawe ari umufatanyabikorwa ntabwo agenda agiye kubabwira ngo muzakora ibi nabo bamubwira ngo barashimira Imana ya muremye n'ibintu biteye isoni ubundi izi kandi bari abantu bose buriya wasanga nta n'umwe utarize kaminuza usanga ari nawe uzi amategeko muri bo ariko ntabwo ashobora kubireba ngo ashishoze avuga ati ibintu perezida atubwira ntabwo biri muri kompetanse reka da aremera nyine akavuga ati banyakubaho karinda nabuntu ko hari uko barambagijwe kwa kundi uriya mudamu babivugaga hari n'uko bazi yuko utese gatoya ugize amahirwe bakubwira kwegura yakurebye nabi wajya mu buroko cyangwa se ukaburirwa n'irengero n'ibibazo biteye isoni rero sinzi niba hari icyo narenzaho ngaho wenda turaga kubigarukaho kuri izo ngingo navugaga nko kubyerekeranye n'izingira yavuzeho ariko ikintu tugomba kumvikana ni uko perezida wa repubulika bariya bantu bo mu nzego z'ibanze cyane cyane abo mu turere itegeko ribabwira yuko bagenda bakiyamamariza imbere y'abaturage bakababwira ibyo bazabakorera abaturage bakabatora noneho abaturage akaba ari nabo bazababaza ikintu leta imara ni ukureba niba ibyo bintu bakora bikurikije amategeko kandi itegeko riranditse biriya bintu bakora byo kubajyana mu ngando byo kubabwira ibyo bazakora birenze n'ibyanditse mu itegeko biriya nyine na bido pouvoir ni ukutropasa ububasha bafite mu nshingano zabo nabo kuko perezida wa repubulika afite ububasha bw'abaminisitiri bafite inshingano zabo guverineri afite ibyo itegeko rimuteganyiriza ariko biriya ntabwo birimo nicyo kibabaje rero urakoze Benoît
akoze cyane niseti gusobanura neza cyane ibintu byumvikana banyarwanda mudukurikiye mu by'ukuri umuvandimwe niseti agerageje kubumvisha uko itegeko nshinga ry'igihugu rihagaze ku byerekeye abayobozi baba batowe n'abaturage ni ukuvuga mu nshingano za perezida wa repubulika nta bubasha n'ubushobozi afite bwo kwirukana umuyobozi w'akarere cyangwa kumuha amabwiriza kubera ko umuyobozi w'akarere ni umwe mu bantu bameze n'ubundi nk'uko perezida ameze aba yarashyizweho n'abaturage ni nako bigenda hirya no hino hari itegeko rishobora guha perezida wa repubulika wenda urishakishije sinzi ntabwo nanjye nabonye umwanya wo kubyinjiramo ariko ntabwo perezida wa repubulika afite ububasha bwo kwinjirira imitegekere n'imiyoborere y'umuyobozi w'akarere washyizweho n'abaturage kuko niba mwarajye mubikurikirana hagiye habaho ibintu mwigeze kumva ngo turu di Rwanda yabayeho yo kweguza abayobozi b'uturere hafi ngira ngo twose mu gihugu ariko ukuntu byakorwaga twabigarutseho mu minsi yashize ukuntu byakorwaga habagaho ikintu kimeze nko kubabwira ngo nibegure ku bushake bwabo hakoreshejwe izindi nzego umuntu yakwita ko ari inzego za leta zitwa yuko zikorera ubushake izitwa ngo ni inzego njyanama inzego njyanama zishinzwe kugenzura ubuyobozi bw'uturere none izo nzego nizo zafataga icyemezo cyo gukuraho cyangwa se kutagirira icyizere abo bayobozi b'uturere izo nizo FPR ikoresha kugira ngo zijye kubuza amahwemo abantu bitwa yuko bafite inshingano bahawe n'abaturage ubundi mu bihugu byateye imbere n'ibi bihugu dutuyemo umuyobozi w'akarere aba afite inshingano yahawe n'abaturage iyo naniwe ku giti cye afata icyemezo cyo kwegura ntabwo yeguzwa na minisitiri ubifite mu nshingano ze kuko minisitiri wa interiyeri inshingano ze ni ugukura utwo turere no kureba ukuntu dufite wenda imbaraga zikenewe ariko mu by'ukuri nta burenganzira afite bwo guhita yirukana umuyobozi watowe n'abaturage ibyo ntabwo mu nshingano ze bihari ariko mu Rwanda perezida wa repubulika yivanga ku muntu watowe n'abaturage gute kuziye mpamvu ni ibintu bigayitse reka rero ntabwo ndi bujye gushakisha audio zivuga ku byerekeye igwingira ibyo murabizi byaravuzwe ndetse mwarabyumviye nta nubwo biri gusaba isobanuro byinshi cyane mukanya kashize mu bantu badukurikiye hari uwampaye ibitekerezo arambwira ati yewe wabungabuwe ibyo uvuga ntabyuzi atereka nkubwire yanyandikiye agira ati nakubwira ko mbyukuri we yakoresheje ubundi buryo ariko ndabuvuga uko yabumwiye ntabwo ndi bugerageze ndabivuga uko yabimbwiye ariko ntabwo ndi bukore montage yambwiye ati sha Kagame ubona uriya arasuzugura cyane ati mu byukuri muri Tanzania hari igihe cyageze birukana borozi b'abanyarwanda noneho u Rwanda rubakira rubashyira mu midugudu ariko icyatangaje ba baturage birukanwe bari bafite inka zabo Kagame yaboroje ihene kandi nabwo ngo zishumbushanya ngo abandi babaha inka ngo za wanukawu mister ati Kagame yanga abatutsi ni umuhemu ngo bahise bazigurisha barambuka bigira muri Uganda abandi basubira muri Tanzania ibyo byabere mu murenge wa Tabagwe na Nyabitekeri abahasigaye babaye abatindi ubukene bwarabamaze utwana twabo twapfuye nabi ni ingwingire gusa abo nkubwira bari mu turere dukurikira Nyagatare, Kayonza, Kehe, Gatsibo, Gasabo na Nyamasheke. Ubwo Nyamasheke ni muri Cyangugu. Ngubwo ubutumwa duhabwa n'abantu badukurikira kandi tuboneye umwanya wo kubashimira. Aniseti turi kuri iki kintu kigwingira nkuko ubibona n'abaturage barimo barabyiyandikira hano babyivugira. Iki kintu cyo kugwingira cyo urakivugaho iki?
Bo kugwingira uwandi mu bihugu mu Rwanda hano ubwo byakabaye kuba bitangaje ariko igituma tubivuga nuko n'abayobozi b'igihugu bwabo babyivugira wundi kugwingira kw'abana ni n'ijambo ryaje ngira ngo cyatangiye gukoreshwa vuba wundi z'uko hari abana barwaye bwaki cyangwa kwashiye urukoro muzi kugira abana numva ibyo bavugaga sinzi ijambo kugwingira ukuntu ryaje ariko ibyo ari byose icyo risobanura turaryumva kandi koko umuntu ntabwo akuru uko bikwiriye iyo yahuye n'ibyo bibazo by'imirire mibi nanibutsa ko mu myaka yashize nk'imyaka 20 ishize murabyibuka mu 2000 bashyizemo ikintu kitwa kunze kwita vision 2020 bavugaga yuko umunyarwanda wese azabaho neza ku buryo busesuye sinzi ubu ngubu bashyizeho 2050 ariko mwongere musubire muri vision 2020 murebe ibintu byari byanditsemo ko umunyarwanda azabayeho icyo gihe none rero muri 2021 umwaka umwe gusa nyuma y'iyo terime bari bahaye iyo vision perezida wa repubulika we araza kutubwira yuko hakiri ahantu hari gwingira ry'abana kubera imirire mibi nubwo bigereka ku bandi impamvu rero umuntu yabitindaho cyane kuri iki kibazo ni uko umuntu abona Kagame nibwo navugaga ni afata ijambo ugira ngo aribwira cyangwa se arabwira abantu batumva cyangwa batazi batabona ni uko ibibazo byigwingira mu by'ukuri niyo twagombye kubibaza nubwo yavuze ngo ni mu karere ngo ka Rutsiro na ka Musanze ngira ngo habiri ariko ibibazo by'igwingira biri mu gihugu cyose nkaho ngaho ruvuze Tabagwe ntabwo ari muri Rutsiro nta nubwo ari muri Musanze ugiye mu majyepfo wabihasanga mu burengerazuba wabihasanga mu burasirazuba byose ni kimwe mu Bugesera byose birahari kubera iki ibyo bibazo bigihari rero impamvu igihugu cyacu gifite ubukene iyo imiryango ikennye abantu batabona ibyo kurya bihagije kuko c'est ça la réalité ntabwo bitangaje yuko habaho n'ingo wenda si zose nanone byinshi zigira igwingira ry'abana abana batabona ibyo kurya bihagije ibintu bisanzwe bidashimishije ariko nta nubwo byatangaza kuko rwose ntabwo tubi nubwo tubivuga kubera yuko nyina nawe yabikomojeho sakunda igihe n'i Burundi habasanga muri Congo barahari muri Afurika yose hari abana bagwingira kuki rero yumva ibyo bintu bitagombye kuba bihari kandi nta ruhare yagize mu kubirwanya ahubwo ngiye nanavuga yuko yagize uruhare mu kubitera kuko niba twemeranye yuko ikibazo cy'igwingira ry'abana kubera imirire mibi giterwa n'ubukene iyo turebye ubutegetsi wowe na Perezida Kagame ese burwanya ikibazo cy'ubukene mu Rwanda ndavuga ubukene bw'ingo muri rusange dufite henshi twabirebera henshi binuwa mu minsi ishize twakoze ikiganiro rabyibuka ku bibazo by'ubushomeri tuza kuvugaho n'ikibazo cy'abahinzi we wavugaga naho wavuze ikintu cya iya organization yitwa Horizon y'igisirikare mu by'ukuri nyuma yaho nakite ikiganiro ubanza rejo dayeri cyangwa oya nyuma yaho nabonye article mu kinyamakuru kitwa Igihe Muzi bavuga ngo aba ngo koperative y'abahinzi b'umuceri mu Mutara yubatse station ya esanse wibuke icyo twabuze kuri zira koperative twabivugiraga ku bahinzi b'ibirayi mu by'ukuri iyo ubonye nka koperative ngo yaguze station yashyizeho station ya esanse uravuga uti bateye imbere ariko ni abantu ugomba gutandukanya n'abahinzi b'umuceri kuko abahinzi b'umuceri bo baba bakennye ejo nanone nabonye nuko baraba exporta bakagenda bagashyiraho ibyo bikorwa by'ubucuruzi nyine wabona koperative y'abahinzi b'umuceri ukagira ngo ni abahinzi bose kandi ari ba bafandi boherezwa n'icyo kintu cya Horizon bo exporta ubundi bakajya mu byo bikorwa by'ubucuruzi ejo nabonye iraritikire mu kinyamakuru nibutse icyo ari cyo niyo ari BTN sinzi uko cyitwa bavuga yuko abahinzi b'ibirayi muri za Gisenyi na Ruhengeri barimo bataka ko bagurirwa ibirayi byabo ku giciro kiri hasi cyane nguye na bya bindi twavugaga kuko ari amakoperative ayoborwa n'abafandi iyo umuntu yujeje ibirayi baraza bakabanza bakavuga bati uratwishyura ugomba kwishyura imbuto baguhaye kuko iyo koperative ni itanga imbuto barangiza bakavuga bati urishyura ifumbire kuko iyo koperative niyo itanga ifumbire ibyo bikaba biri ku giciro gihanitse noneho ya koperative akaba ari nayo ishyiraho igiciro igurira ku muturage icyo kikaba kiri hasi cyane yarangiza ikagenda igacuruza urumva bavanaho imbuto zihenze bavanaho ayifumbire ihenze barangiza bagafikisa igiciro baha umuturage kiri hasi bo bakagenda bakiyungukira nibwo wumva ngo bubata amastation ya esanse abo bantu ni Horizon n'abasirikare ni abantu boherezwa na Perezida Kagame kunyungiza imitsi y'abaturage gutyo yarangiza akavuga ngo hari ahantu hari igwingira ry'abana none se uwo muturage urimo kugenza gutyo ucura bufuni na buhiri azabuzwa n'iki kugira ikibazo cyo gutunga urugo rwe urimo umunyunyuza ibyo ni mu buhinzi bw'ibirayi by'umuceri ariko hari n'ahandi henshi iyo ushyizeho politiki yo gusenyera umuntu utamuteguje kandi yarubatse umurewe habiriya byo muri Kangura hirya no hino mu gihugu tubona abantu barira umuntu niba arafashe ideni kugira ngo arebe ko yabonaho yikinga cyangwa azanagakodesha arebe uko yatunga umuryango we ukaza ukayisenya nta nteguza nta n'ingurane abana bumva bazabaho gute bazabuzwa n'iki ugwingira kubera imirire mibi ubu abantu bari batunzwe n'uruganda rwo kwa Rwigara mwabambuye ukarugurisha ku maherere ukaba rutanagikora dayeri abo bantu iyo miryango murayitekereza none se abo bana bazabuzwa n'iki kugira ikibazo cy'igwingira na militipuli ya ingero z'ibintu bikorwa n'ibi ya leta bigamije gukenesha abaturage hanyuma ukumva umukuru iyo leta araza hariya yigize umutagatifu ngo ngo muzi uko ngo hakiri ikibazo ngo kigwingira abahungu iyo ntumva bidateye isoni nta gore no se ugize mu kibazo cy'ubushomeri muri rusange reba umubare w'abashomeri wari mu Rwanda uko bangana dukunda kuvuga ku rubyiruko ariko reba n'abantu urubyiruko rufite imiryango rukomokamo ko hari n'abantu bakuze bafite ingo bashyizwe muri shomaje na buriya butegetsi abana babyara se bazavuzwa n'iki kugira ikibazo cy'ibwingira rero nakubwira abantu benshi nzi tuziranye harimo n'abanyumva igihe twari kumwe mu gihugu bafite imirimo ari abantu bize amashuri bashoboye bafite kuvuga ngo bananiwe n'akazi ubu ngubu bandagaye ushobora kubona akazi none abana babo se bazavuzwa n'iki kugira ikibazo cy'ibwingira mu gihe politiki yari yo gukandamiza abantu ibabuza kugira ahantu inyagamburira umuntu yarangiza akaza akigira hariya gitangaza ngo se ngo ikibazo cy'igwingira byinshi ikibazo cy'igwingira nimwe mu gitera ntabwo wagombye kuza kukibaza abayobozi b'uturere wakibaza abo bafandi bohereza mu turere hirya no hino nabora kubuza amahwema abo bayobozi batowe n'abaturage kandi mu by'ukuri ari wowe wagombye kubarengera leta ariyo yagombye kugira mu nshingano zayo ikibazo cyo kurwanya ubukene muri rusange kuko nibyo bakora bo byose igihe utazabiha umugisha ngo bigende neza bizashwanyuka kandi bizakenesha abaturage Benoit sinzi niba mvuze igitekerezo cyanjye uko nacyifuzaga ariko nicyo ngicyo navuga kuri iryo gwingira uko umuntu nyirabayazane n'uburyo hari yakiriza ukagira ngo afite impuhwe abaturage kandi ari wowe ubazonze urakoze
makoze namwe Aniseti Karenge nibyo koko nta kuntu ushobora gufata icyemezo cyo kujya kurambagiza abazagukorera imirimo iyo mirimo rero iyo batangiye kuyikora hari igomba gupfa uko byagenda uko ariko kose igomba gupfa ni ubuzima bw'abaturage kuko ntabwo aribwo washyize imbere ahubwo washyize imbere abantu bagomba kujya kugukorera imirimo ariyo babandi bagushimye kuba Imana yagukugiriye neza none munsi amatama akaba atemba itoto ariko ku rundi ruhande abaturage bakaba bagwingiza abana babo ibyo rero nta wundi ushobora kubibazwa usibye Perezida wa Repubulika n'ishyaka abereye umuyobozi waryo kubera impamvu zo kwihitiramo abagomba kumukorera kurusha abo baturage bagomba gukenera ko bakorerwa aha tuzagenda tukomeza kubigarukaho inshuro nyinshi kandi tuzaba tugize amahirwe ubwo muzafata umwanya wo kuvuguruza ibyo tuvuga ko atari ukuri abanyarwanda nabo niwumva ibyo tubabwira ari ukuri bishyire mu mwanya wo gutekereza icyo bagomba gukora nta kindi usibye kugana amashyaka ya politiki arimo avuka mu gihugu no hanze kugira ngo twifuze impinduka kugira ngo tugere ku mpinduka twifuza ubwo rero byumvikane neza ko ugomba gushima Imana ari uwa wundi n'ubundi wabonye ibyo agomba kugerwa kuba yari akenewe ariko nanone ugomba gusaba Imana ko igomba kumutabara ni wa wundi ukeneye ubutabazi munyarwanda niba wumva imyaka itanu ugiye kuyoborwa n'abantu Kagame yashyiriyeho akakuyobora uko wumva agomba kukuyobora ukabishima ariko nanone niba wumva yuko ibi bintu by'ukuri atari byo uyu n'undi mwanya wo gutangira kugaragaza ibitekerezo byawe ushyigikiye abumva yuko bigomba guhinduka nta wundi muti inzira zose zirashoboka kugira ngo impinduka ibashe kugerwaho mbere rero yuko dukomeza ikiganiro cyacu noneho tubere ku kuntu biriya bintu ari ikinamico ari imikorere mibi igamije kugirira nabi abanyarwanda aho tugiye kubereka ko ibimaze iminsi bikorerwa abanyamakuru bafungwa bikorerwa abanyarwanda batanga ibitekerezo byabo ku mbuga nkoranyambaga tubereka yuko ba bantu bitwa yuko bagiye gutangira akazi keza uburyo batangiye kubyitwaramo ni mukanya reka nsabe ku buhanga bw'ibyuma badushyiraho akandi karirimbo
kanga gisende rwani shakijanga bakanyifuza ngo nimirindi benere ingabo runana rukereye itaba Murengo bitoy maturu gamuruza abanyigima kaba n'umurashwe intejo rwanya mugenda muzemera ku rugamba se inkura mu rugendo igezo giya gasitoro nka nuri hazana wihandagaza Umbaye
cyane nanone ku buhanga bw'ibyuma nkuko mubyumva iyi ni radio iteme ni radio y'urunana nyarwanda ruharanira impinduka iravugira ku munara wayo wa Europe nge mwuva nitwa Umuhoza Benoit nkabafatanyije na mugenzi wanjye Aniceti Karege muri iki kiganiro mukunda urwatubyaye tubagezaho buri wa gatatu uyu munsi twaba twahisemo kukibagezaho kuwa kabiri kubera ubusabe bwa abantu benshi bifuzaga kugira icyo tuvuga by'umwihariko kuri risozwa ry'amahugurwa y'abayobozi bibanze bamaze iminsi barakizweho Banyarwanda rero turakomeje ikiganiro cyacu tugiye kugaruka nanone kuri ya propagande imikorere bya bindi bavuga ngo intore ngo zirakora intore ngo ziratekereza intore ngo nizo ziyoboye gahunda y'ibikorwa byiza by'igihugu cyacu cy'u Rwanda muri izo propagande reka tugerageze kubumvisha ukuntu bashaka kwinjiza Kagame muri ya gahunda yo kuciniza yo kuza ubuhumekero abantu bitwa yuko ari abanyamakuru cyangwa se abantu bafite ibitekerezo bashobora gucisha muri kinyejana cya technology aho usanga za YouTube ama radio nka yatuvugiramo n'ibindi batifuza ko bigomba kumvikana mu gihugu cyacu cy'u Rwanda reka turebe uko tubashyiriraho aka kantu hanyuma mwiyumvire
akoze twafata ikindi kibazo
inyuma cyane wagira ngo ni ibintu nyine biba byateguwe tegugutwe biba byateguwe
yego
inyuma cyane
murakoze cyane nyakubahwa perezida wa Repubulika nitwa Uwiringiyimana Clementine ndi umujyanama mu nama njyanama y'akarere ka Gisagara by'umwihariko ndabanza nshimiye cyane uburyo uru Rwanda ari Urwanda rwa buri wese u Rwanda natwe abakiri bato twisanzemo tukemererwa gutanga kandidatire zacu tukagirirwa icyizere by'umwihariko igitsina gore bari hano ngira ngo turabashimira ku mahirwe twabonye nyakubahwa perezida wa Repubulika twize byinshi hano ariko cyane cyane ndakomoza ku byo twaganijwe bigendanye no gukorana neza n'abafatanyabikorwa byose hagamijwe umuturage ku isonga. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, hari umufatanyabikorwa ukomeye ariko nanone ugeze aharindimuka kubera amategeko atameze neza. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, itangazamakuru ni umufatanyabikorwa ukomeye mu gushyira mu bikorwa gahunda izo arizo zose za Leta, ariko nagiye kuvuga byinshi ntawe utazi uko itangazamakuru rihagaze kugeza ubu. Ryabaye ubu ngubu turu yo gushaka indamu aho kugira ngo ribe turu yo gukorera umuturage. Ibyo byose nyakubahwa perezida wa Repubulika biterwa n'amategeko agenga itangazamakuru. Ntabwo twigeze tubona umwavoka utarabyigiye, ntabwo twigeze tubona umuganga uvura atarabyigiye, ariko nyakubahwa perezida wa Repubulika umuntu arabyuka agashinga igitangazamakuru akareba umuntu uzi gutayipinga neza ku mashini bahoze basangira agacupa ati mbere umunyamakuru ndetse n'ikimenyimenyi ndayanguye mbaza icyo utundi twishakisha. Murabyumva namwe uko adushaka. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, mwakoze byinshi aho mugejeje u Rwanda twese
amazine mwakihuta,
ariko mu ijambo rimwe mwaraducunguye mwacungura n'uyu mwuga binyuze mu kugera
impinduka.
Murakoze
abayobozi. Abayobozi b'abaturage,
iki ni ikibazo kinini ariko nta kibazo kitagira uko abantu bahangana nacyo. Iyo uvuga nyirango by'amakuru n'abantu babyumvise cyane cyane ni ibijyanye na za social media, buri wese ariko ibyo nabyo bifite icyo bimaze, wenda biha uburenganzira abantu benshi gutanga ibitekerezo byabo uko bimeze kose, byaba bibi byaba byiza. Ariko hakwiye kubaho uburyo butandukanye buhangana n'icyo kibazo, hari amategeko gusa cyangwa kuribuza cyangwa kino ujya hari akavuga ibibi aharabika Leta cyangwa aharabika Abanyarwanda cyangwa agira ati hakwiye kubaho abandi bamusubiza bakamushyira mu mwanya we, umuntu yahera aho ngaho. Iyo niyo ntambara nziza ya mbere, ubu ni ukuvuga ni nko kujya impaka.
Ntibubeshya,
hakwiye kuba abakunyomoza
cyane pe,
bakugaragaza kubeshya. Waringa umurongo ukora ibishobora kugirira nabi umuntu cyangwa abantu, icyo gihe noneho amategeko nyine yakwitabazwa
cyane rwose
akarengera abarengana. Biri ku nzego rero zitandukanye nyinshi, ariko naho kubajya ku bijyanye n'umwuga w'itangazamakuru makuru usanzwe, ubundi ni byiza ko nyine abitangazamakuru babyigira bikora bafite ibyo bubahirije bijyanye n'uwo mwuga, ariko ubuzima ni uko bumeze, buri kibazo cyose kigenda gishakirwa ibisubizo.
Aniseti, uyu mudamu sinzi niba ari we cyangwa niba ari umutegarugori cyangwa ari umukobwa, yari agiye kugusha perezida w'u Rwanda mu mutego ukomeye cyane, aho byumvikana ko ashaka gukora ibishoboka byose kugushamo abanyamakuru bamaze iminsi barahohotewe barimo Cyuma Hassan n'uriya munyamakuru w'umubavu ndetse n'abandi, n'uyu munsi barimo bagerwa amajanja aho ubona babibasira ku mbuga nkoranyambaga. Ariko Kagame aha navuga ko nemeranya nawe mu bisubizo atanze. Sinzi wowe Aniseti, ijambo ni ryawe.
Oya, ikigaragara ni uko biriya bintu bagerageza kureba ikibazo gihangayikishije ubutegetsi muri iki gihe byose akabijyana hariya. Ntabwo wambwira ko uwo mudamu witwa Clementine ari we wabyitekerereje, kuko mu nshingano yatorewe ntabwo zirimo kuvugira umwuga w'abanyamakuru cyangwa yabarawe yarabaye we simbizi sinzi impamvu mu bibazo byose bya bimuhangayikishije kiriya yagiye kubwira umukuru w'igihugu ni ibintu baba bateguye rero bakamubwira bati uze kubaza ikiryo cyakagenda akajya hari akakivuga nawe wumvise abanza gushimagiza cyane hafi nka wa wundi wavuze yuko bashima Imana yaremye uriya mugabo ubwo ntabwo wenda bivuze uko yabitekerezaga ko ibyo ari byo byose na Kagame wabizi ko ibyo bibazo byateguye kuko arabimubwira hariya rero ubwo nawe usa n'ukuri mu mutego gatoya kuko nibyo yashakaga yo kumubwira uretse ko ari nabyo yagira ngo nyine abantu bavuga bati ntabwo abantu bakomeza kumubwira ibintu ngo abyemere gutyo burya perezida wacu arashishoza ashyigikiye umwuga w'itangazamakuru b'abanyamakuru bamushyigikiye sinzi niba mu Rwanda hari n'abatamushyigikiye kuko n'abariya bafunze bose bavugaga yuko ari we biyambaza cyane ariko kugira ngo n'abandi bose bavuge bati mwumve wa perezida wacu uko adefanda umwuga w'itangazamakuru birabyo byose ni ibintu by'itekinika baba bapanze ntabwo nabitindaho cyane ariko ni ibintu bibabaje kubona umuntu uvuga ko akibyiruka ageze mu nzego z'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ikintu cya mbere agiye gukora ari ukwataka abanyamakuru bakora umwuga wabo uko babyumva abanyamakuru batanga ibitekerezo byabo cyangwa bagatuma na rubanda ishobora kubonaho inyuze ibitekerezo byayo niyo byaba bidahuye n'imibonere y'ubutegetsi uriya mudamu rero ngira ngo bamuteguye baramuhemukiye kuko n'abaturage wenda yitwa ko ayobora bazajya bamubona ko ari umuntu umuntu yavuga ko ntabaga akora iki se ijambo nagiye gukoresha wenda ko ari ukumutuka ariko bizabona ko ari umuntu hovyo sinzi ikintu ijambo abaswahili bajya bavuga bakoresha byitwa hovyo ni umuntu udafatitse sinzi n'inshingano bamushinze niba azaziyobora umuntu ikintu cya mbere yumva babimutamika cyangwa yabyitekerereza kumva ari ukujya kwataka abantu batanga ibitekerezo byabo ni ikintu kibabaje ndumva aricyo nabivugaho sinzi niba hari icyo nashakaga kuvuga wenda naba nibagiwe ubundi gusa hari ibintu Kagame yavuze sinzi niba turi bona akanya ko kubigarukaho gatoya by'abayobozi ngo abaturage bajya kureba bagasanga bari mu manama warabyumvise ubwo wenda turabigarukaho mu kanya ariko icyo ngicyo cy'itangazamakuru ntabwo ngitindaho cyane kuko biragaragara ko uriya muturage uriya muyobozi nako yavuze ibyo bamutamitse kandi ko bamushyize muri pozisiyo mbi wenda azanivanamo bimugoye urakoze Benoit
akoze cyane aniseti kuri iyo ngingo nanjye ku giti cyanjye mu by'ukuri nshingiye imanza ziri mu butabera mu Rwanda aho usanga mu by'ukuri abanyarwanda bategereje kumva ikizava ku birego biregwa abanyamakuru nkanareba uburyo ikitwa intore n'abameze nkazo baba barimo bashishikarije kugira ngo bari abantu bagushwe bajugunywe muri gereza mwarabibonye ukuntu cyuma Hassan ejo bundi bamukatiye imyaka niba nibuka imyaka irindwi ni hazabu y'amafaranga menshi ku bintu by'agaherere ibintu bitabaho umunyamakuru w'umubavu nawe ubu ari muri gereza ufunzwe by'agateganyo n'abandi bagiye bababanziriza iyo witegereje umugambi wa leta FPR ni ukugira ngo itangazamakuru rivugire abaturage ribashe gusibangana burundu ariko ntibizashoboka nta nubwo bizakunda kuko tugenda tubona ko bwije n'uko bukeye havuka ibitekerezo by'abantu bitandukanye kandi biganisha ku neza y'abanyarwanda ariko aho usanga leta ya FPR yo ibifata nkaho atari neza y'abanyarwanda ahubwo ari umugambi ugamije kugira ngo uhangane na leta iriho impamvu rero nabaye nk'ushaka kwemera ibyo Kagame yaravuze kubyerekeye ikintu cyo kuvuga ngo habeho kujimpaka habeho guhangana mu bitekerezo tumaze iminsi twifuza guhangana mu bitekerezo ahangaha nakubwira ko aniseti nigeze no gutumira umwe mu bantu muri FPL nyirango nakunze kubivuga inshuro nyinshi ndetse nabandi bo mashyaka ya politiki atandukanye ariko bakagira ubwoba bwo kujya izo mpaka cyangwa se no kuganira ku byo abantu bifuza kwabazaho niba rero bavuga bati nta intori zirusha intambwe ubwo ni Kagame ugashyigikiye yuko abantu bagomba kuvuga kandi bakavuguruzwa genekereza ku cyo ngo icyari cy'abantu bari bakeneye aka kanya bari bakwiye guhita batanyana no kugishyira mu bikorwa aka kanya nta mpamvu yo gufunga cyuma nta mpamvu yo gufunga abanyamakuru nta mpamvu yo gutera ubwoba abanyamakuru ahubwo ni habeho uburyo bwiza bwo kujya impaka kandi izo mpaka mu by'ukuri nizo zishobora kubaka igihugu cyacu nubwo ntekereza yuko tugifite akazi ariko ni nako kazi abantu bagomba kwiyemeza bakanagatangira kuri iyo ngingo rero jyewe irebana n'itangazamakuru nanjye ndemeranya nawe yuko uriya muyobozi atatorewe mu nshingano ze kugira ngo akurikirane ikibazo cy'itangazamakuru ahubwo nk'uko twatangiye tubivuga afite izindi nshingano zo kugirira neza abaturage nguyu rero umuntu uzakenerwa bazareka mikoro kugira ngo agire icyo avuga ahabereye umuyobozi ikizakurikiraho ni ukumuteza inzego z'ibanze na kw'inzego z'umutekano cyangwa se kumwima amakuru cyangwa kumwifuriza inabi ngaba abayobozi mu by'ukuri aha ni naho dusubira inyuma tukanenga ryatangazamakuru ryitwa yuko riri hariya rishobora kuba rifite n'umwanya wo kubaza impamvu uyu muntu yihutiye kwibasira itangazamakuru ni iyihe aho avuga ngo Kagame yabaye umucunguzi w'ibindi byose ngo ari kwitangazamakuru naryo natabara ricungure uriya muntu by'umwihariko n'abateye nkawe n'abamuteguye kuko ni ibintu byateguye mwabyumvise batangira kumwijambo ngo uriya muntu uri inyuma ngo uri yangwe ngo yego nguwo ni ibintu biba byateguwe niba Kagame yari yanateguriwe kubazwa icyo gitekerezo n'ikibazo akaba yagisubije kuriya abanyamakuru nibahabwa uburenganzira bwo kuvuga uko batekereza kandi bareke gukomeza guhohoterwa aniseti nyirango hari icyifuzo wari ufite ariko mbere y'uko kijyaho harundi muyobozi nanone muri abo bantu batangaje ibitekerezo babajije ibibazo Kagame nawe nagerageze kumva numva abaye nkusubiza nkubaze ikibazo cyari gikwiye kuba gibazwa n'umuyobozi ndetse ikintu nakuyemo uwo muyobozi abaza ibibazo nuko asa naho Kagame yatunguye kuko uburyo yatangiye amusubizamo yabaye nk'umwereka yuko nubwo akibajije wari bugisubize mu ncamake kandi adakoresheje amagambo menshi nk'ayo nk'ayakoresheje mu kubaza icyo kibazo urebye ni nk'ikibazo Kagame ashobora kuba yabajijwe ndaje ndebe izina rye yagerageje gusa naho mu by'ukuri abaza ikibazo gikwiye k'umuyobozi aho abaza ati muraduha akazi ko kugirira neza kuko uyobora abaturage ariko hari ibintu bikenewe hari ibintu by'ibanze tugeramo tugasanga biratugora biratubera ingorane mbere yuko ntangira mbisobanura aniseti reka nkumvishe icyo kintu n'abadukurikiye hanyuma none tuze tugaruka kuri cya kintu tugana twihuta kugira ngo tutatindira abantu badukurikira ikiganiro cyacu kitaza kuba kirekire reka ndebe ako kantu mu ncamakeya hanyuma noneho tugahe abadukurikiye aho uwo muntu yabajije ikibazo cyiza cyane reka ndebe ngo ndakibonye icyo kibazo reka nkukurikize umve umuturage ukuntu yabajije neza nufite yitwa ngo yitwa Eugene kanumve Richard Gasana
ndo mujyanama mu nama njyanama ya karere ka Gatsibo nkaba abagiriwe icyizere n'abaturage banyu kwa Perezida wa Repubulika kugira ngo nkomeze nk'umuyobozi w'ako karere mfite ikibazo ariko ko mwari mwabidusabye bagenzi banjye n'urwayo ukomojeho Excellence iminsi tumaze ahangaha hari ibyo imico imwe rwose twasize muri manda y'ubushize irimo ibyo mwakomojeho inama nyinshi kujya mu biro kuko tujya mu baturage twameshe kamwe twabishyize muri manda y'ubushize yo kwa Perezida wa Repubulika turabaha commitment y'uko muri ino manda mugiye kubona impinduka kubibazo byinshi byo mwakomojeho ndetse n'ibindi. Your Excellency, nagira ngo mbaze n'ikibazo mu bukangurambaga dukora. Hari bimwe na bimwe mu by'ukuri bigenda bihindura isura, ibibazo bimwe na bimwe bigenda bihindura isura, kimwe mwagikomojeho cya COVID ihindura isura, ubukangurambaga nabwo tukaba ngombwa ko tubuhindura. Hari ibibazo by'abaturanyi ba hafi ndetse n'abari hirya, bamwe batifuriza ineza u Rwanda rwacu n'abarutuye. Hari n'abandi noneho ubona tumeranye neza, akaba ari amahirwe nka Central Africa n'ibindi bihugu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'abajyanama tugiye gutangira ino manda, twagira ngo muduhe inama na guidance kubituruzi twakoresha mu bukangurambaga ku bibazo nk'ibyo ngibyo bigenda bihinduka, bihindura isura, kandi mu by'ukuri abaturage bacu bifuza kuba bagira icyo babimenyaho kugira ngo amahirwe biteze imbere, ariko n'ibibazo bashobore kuba babona uko babyitwaramo.
Mvuga mu magambo makeya ndetse kurusha ayo wakoresheje ubaza ikibazo. Icya mbere, kubera uko turi hano n'ibyo mumaze iminsi muhugurwa cyangwa n'ibyo musanzwe muzi, nimukora uko dukwiriye kuba dukora bikaduha umutekano w'umubiri ku bantu, umutekano usanzwe ko tuwumva, kugira abantu bakagira amahoro. Nyuma tugakorwa n'ibikorwa biduha umutekano w'ubukungu n'imibereho myiza bituruka ku ngamba muzi mwaganiriye, tuganira buri munsi ibyo twavuze byose. Bisa icyo gihe biguha igihugu gikomeye kugira ngo gihangane n'ibibazo, aho byaba bituruka hariho hose n'iyo byaba bituruka hanze, ariko uburyo umutekano muri rusange uko tuwumva ari no umutekano w'ubukungu n'imibereho myiza. Icyo gihe rero iyo twe dukora neza hano ibintu bigenda neza, biguha guhangana n'umwanzi yaba ari uwo mu gihugu yaba ari uwo hanze ntagira ahamenera. Hanyuma ku nshuti izo wavuze, ari zo duturanye, ari zo hirya, biduha amahirwe yo kuvuga ngo dufite ibyo tugiye gukorana nabo bifite icyo byongera ku bukungu n'imibereho myiza y'Abanyarwanda. Ibyo bintu ariko duhera hano tubebwe, ariko mbere y'uko dutegereza abanzi bo hanze cyangwa inshuti zo hanze, ari abanzi turwana nabo, ari inshuti zo hanze dukwiye gukorana nazo, duhagaze dute? Duhagaze dute rero mu gihugu bisubizwa n'ibyo twaje tuvuga n'ibyabazanye hano nk'abayobozi? Dukora dute dukoresheje uburyo dufite imyumvire na politike zikwiye, ku buryo noneho bitugira icyo mugize kuvugana kare by'ubumwe by'iki tukaba umwe, aba igihugu kimwe gikomeye gihangana n'umwanzi kibana n'inshuti bikavamo inyungu? Ibyo ngibyo gusa.
Nibyo ngibyo gusa. Urakoze cyane Richard Gasana kuba washije kubaza ibibazo, ikibazo cyiza kandi kirimo ubuhanga n'ubwenge. Kandi ndanibaza akenshi iyo dushimye cyangwa se iyo dushimye umuntu mu gihugu agira ibibazo, twamunenga akaba ari ubasha kumvikana neza. Ntabwo uyu mugabo ugiye muzi usibye ko numva iki kibazo yabajije cyari gikenewe, kandi ni nako bigomba kumera. Abadukurikiye rero mwumvise ukuntu arangije kubaza ikibazo, Perezida w'u Rwanda yavuze ngo ntabwo ndi bubisubize mu magambo menshi nkoresheje nk'uko we wagerageje kubivuga, ndagerageza kubihina mu ncamake. nanjye nagerageje kugira ngo ndebe iminota Kagame akoresheje reka mbabwire Richard yakoresheje iminota 2 n'amasegonda 7 Kagame akoresheje iminota 3 n'amasegonda 8 bivuge yuko Kagame yababajwe n'ikibazo bamubajije cyamutunguye ntabwo ari muri bya bibazo biba byateguwe bamusekura ikibazo cy'umubwira ngo mutugize abayobozi tugiye kuyobora abaturage kandi mu by'ukuri mu bibazo bihari muri iki gihugu ibyinshi biterwa namwe mwebwe perezida wa Repubulika kuko kubana kwanyu nabi n'amahanga nibyo bisubira inyuma bikaduha inshingano zo kuyobora abaturage nabi kubw'iyo mpamvu turakora iki turabigenza gute kugira ngo tubashe kuyobora abaturage mu ngaruka ziterwa n'ibibazo mwamwarashyizeho byo gufunga imipaka byo kubana nabi n'amahanga tugaruka inyuma twebwe abayobozi b'ibanze tugahura nabyo dukora iki muri ibazo ibibazo bimaze igihe imyaka imaze igihugu cy'u Rwanda kimaze gifunze imipaka yacyo na Uganda iyi myaka u Rwanda rumaranye ibibazo n'igihugu cy'u Burundi uyu munsi Kagame aremeza bari abantu batowe yuko iminsi bamaze mu mahugurwa n'ibyo amaze kubabwira bishobora guhindura ibyo bintu guhindura iyo mateka y'ibyo bintu tuvuze hejuru ntibishoboka ni nayo mpamvu Kagame kubura icyo asubiza ahubwo yagerageje kugaragaza nk'utera ubwoba cyangwa nk'ukuka inabi nuko bitakunda ngo dukurikirane uyu mugabo Gasana Eugene ashobora kuzaba umwe mu bantu bashobora kuba Kagame azakura ku nshingano bitewe n'ikibazo kize yamubaje aba rero nibo bayobozi urami inshingano ariko izo nshingano urazima mu bihe bitanyoroye bitewe n'imitegekere yawe mibi adiseti umaze kumva ikitekerezo cy'uyu mugabo n'uburyo Kagame yabaje kumusubiza ari nabyo tuza kugarukaho mu kiganiro dusoza tuvuga ku byerekeye imibanire n'ingaruka ishobora kuzagaragara tuvuga ku byerekeye intambara yo muri Kongo n'u Rwanda na Uganda ibi bintu Kagame asubije Gasana n'ikibazo yaramubajije urabona bijyanye cyangwa se bihuje n'ikibazo mwizina uyu muyobozi w'ibanze yarabajije nyakubahwa perezida w'u Rwanda
ngira ngo urabivuze kuko bari baganira ibibazo byose nyine twanavuze yuko binjiye mu bibazo bidafite aho bihuriye n'inshingano z'abayobozi b'uturere noneho bagize roku yabonye bavuze ibintu byinshi aravuga ati noneho reka tukomeze no ku kibazo cy'umubano w'u Rwanda n'ibindi bihugu yagiye avuga nyine ngo n'abanzi b'imbere Kagame n'uvuze ngo abanzi b'imbere mu gihugu sinzi niba mu Banyarwanda hari abanzi barimo nacyo ni ikindi kintu umuntu yazibazaho aravuze ngo abanzi ngo arabe imbere mu gihugu ngo aranabawe hanze tekereza perezida wa Repubulika abanzi b'imbere mu gihugu ako ni gatoya na rotoni ariko karantangaje cyane ariko uriya mugabo icyo yabazaga agatsibo ngira ngo iri kuri frontiere nayo kumva hano mu niba nibeshya mu nkosore nayo ihana imbibi na Uganda ndetse na Tanzania we rero abaturage bihura bakenera gutarabuka bari abantu bo mu Mutara bari abantu bazagabiro za Rusumo kwambuka bakajya Tanzania wende ubwo nta n'ikibazo gihari cyo kugenda ariko nk'abajyaga Uganda ni ikibazo bafite n'imiryango myinshi cyane ko abantu bari hariya hari n'abatahute baturuka Uganda ntabwo batahute bose basizeho imiryango abo bantu bose rero bari mu bo uriya mugabo ayobora baramubaza bati kuki mutaturika ngo tujye kwizurira bene wacu ntabwo bivuga ku mugaragaro bien sûr we rero yabibajije mu buryo bw'ikinyabupfura mu buryo bwa diplomasi ariko na Kagame yabyumvise niyo mpamvu bibaye nk'ibimurakaza ngira ngo rero uriya muntu yabajije ikibazo abaturage bibibaza n'abanyarwanda benshi bibaza Kagame muri rusange kuko hari n'ikibazo cyo gusura imiryango hari n'ikibazo cyo guhahirana hari n'ikibazo cyo kuba nk'imfungwa none se niba utuye Nyagatare udashobora kujya Uganda ahantu uzatemberera nongere mbisubiramo bariya abantu ni abantu bari bamenyereye kugenda bambuka bajya hakurya muri Uganda wenda kubera impamvu zinyuranye ubu ngubu ntibashyigerayo ubwo ni nkaho yamubwiye ati ariko nyakubahwa ibi bizarangira ryari kugira ngo dusubirane ubuzima bwacu busanzwe kuko nk'abantu njyewe nagira n'ikibazo ko mvuka hagati mu gihugu ibyo bibazo sinigeze mpura nabo ariko abantu batuye ku Gisenyi abantu batuye icyangugo abantu batuye kurusumo n'abantu bamenyereye kwa guhahira na gusurana baba banaziranye n'abantu bo hakurya mu bindi bihugu yifuza umupaka rero ubabangamiye ku buryo budasubirwaho kandi uyu muntu nakagamara bibi uyabimubaje mu buryo bw'ikinyabupfura abantu benshi barabimubaza natwe turabimubaza biri mu bibangamiye u Rwanda sinzi inyungu avanamo ikibazo cyo wenda afitanye n'abayobozi ba Uganda ku giti cyabo bwite ariko bohereza abaturage ubu n'inkico nkazingahe tubivuze ariko bareke abaturage basubirane uburenganzira bwabo hanyuma abayobozi bazashaka uburyo ibibazo byabo babikemura ariko icyuriye umugabo washimye Benwa yabajije ni ikibazo wenda yabajije mu buryo buciye hirya cyane peritino ariko ikibazo kirumvikana kandi twese turagifite yakoze kukibwira Perezida wa Repubulika ubwo natwe tuboneho kumwunganira dusaba Kagame na none mu nshuro ya kenshi ko yashaka uburyo iriya mipaka ifungurwa ko yashaka uburyo abana neza n'abaturanyi kuko ni ku nyungu z'Abanyarwanda ndumva aricyo naba mvuzeho urakoze
akoza nese tugifite ijambo ndagira ngo nkubaze noneho kugira ngo iyi ngingo tuyirangize neza ariko tuyishoje kerekana ibizaba ngombwa ku busabe bwa benshi iki kintu cyo kugabanya amanama Kagame yatinzeho cyane ngo amanama nabaza ibibazo atari ku bundi muba muri mu biki ubundi muba muvuga ibiki abaturage babashaka bakababura amanama aniseti ndabizi ko nawe wigeze kujya mu nzego zitandukanye muri kiriya gihugu ze amanama aba muri kiriya gihugu kuba Kagame abwira inzego zibanze ko zikwiye kuva mu manama ndetse atazi niba bivugirwamo ibyo byo wagira icyo bivugaho
bo sinzi niba yarabasabye kuva mu manama ariko uburyo yabivuze niko akundi twahoze dusobanura yuko ari umuntu ushaka kwereka abayobozi ko wari hejuru y'ibindi byose kwagira abayobozi b'inzego z'ibanze inama z'uburyo bajya bitwara kuko yaravuze ngo turage ajya kureba umuyobozi w'akarere abayobozi w'akarere kuko wenda barimo be hari nabo bakorana ngo hanyuma agatata mubonye akamuvuga ngo yarari mu nama aha narabyibonye nabisomye mu kira kinyamakuru cyabo nanone igihe ndatekereza n'ubu uyu muntu Perezida wa Repubulika ibyo avuga ni serieux kuko arashaka amfite guteranya abayobozi b'inzego z'ibanze n'abaturage impamvu ni iyihe Benoit bari abantu batowe bari hari mu mwiherero n'abantu bayobora akarere n'abantu bo ku rwego rw'akarere abavuzwe bwo karere ubundi ufashe nkameya umuntu ukomeye ni umutegetsi wo mu rwego rwo hejuru kuko akarere ubu ngubu wabonye n'imbizi zako ni karagutse cyane kuvuga rero ngo umuturage yaje kumureba ngo asanga ari mu nama ngo ibyo ngibyo Perezida wa Repubulika arabigaye wowe ahangaho uri ushobora kujya kureba mere wa
ntabwo bibaho bishoboka bitese
ntabwo bibaho iyo ugiye kumureba nuko wamwateraniwe eske Kagame hari abantu umuyobozi w'akarere yumvise wenda umuturage yaba yarateraniwe akayimuha yajya kumureba akamubwira ngo ari mu nama aho ngaho niho twareba eske hari umuturage uhagurutse iwe akajya kureba umuyobozi w'akarere atateraniwe icyo gihe ntabwo yamubona kandi ntabwo ryaba ari ikosa ry'umuyobozi nicyo kibazo rero nibajije ibintu arimo kuvuga njyewe ntabwo nabyumvise kuko ubundi na gitifu umurenge kugira ngo ujye kumureba ugomba gusabara ndebu ibyo byo ni ibintu bisanzwe rwose ugiye kureba gitifu umurenge utamwatera ndebu ugasanga ari mu bindi ntakwakire icyo ntabwo ari ikibazo cya gitifu ikibazo cyaba ari ikibazo cy'umuturage ahubwo ubundi wahamagara ugasabara ndebu cyangwa niba ugiye ufashe urugendo ukajyayo ku murenge cyangwa ku karere ahubwo uti ndashaka kubonana na kanaka icyo gihe baguha randevu noneho atayubahirije byo byaba ari ikibazo efekitivuma ariko niba hari n'umuntu wasabye iyo randevu bakayimuha yajyayo bakamubwira ngo ari mu nama aho naho twareba twitonze kuko uwo muntu wo mu meya niwe ashaka kuvugira muri aka kanya mu meya cyangwa gitifu nuko ari inama y'abatunguzwa inama abantu bashobora gutunguza meya inama rero ninde cyangwa gitifu niba abantu bahagarariye Perezida Kagame mu uturere cyangwa mu ntara uko uri meya wa Kamonyi cyangwa wa Gatsibo umukuru w'ingabo akakubwira ati inama y'umutekano ejo niyo waba uri mwendede ntabwo ushobora kubyanga igihe wayagutunguye umuturage nawe waza amusobanurira akabyumva abantu bashobora kugutunguza meya cyangwa gitifu niyo yaba umurenge inama itari iteganyijwe n'abantu bazwi ni bake cyane kandi n'abantu bahagarariye Perezida Kagame mu ntara no mu turere kujya akavuga ngo abantu ngo baragize ubyana byabayeho nta muturage uwo muturage yagurutse akajya kuvuga ngo ngiye kubona na meya batamwakiriye ikosa ryawe ry'uwo muturage hanyuma ari mu nama yatunguranye abantu baturungurana inama muri ziriya nzego z'ubuyobozi n'abantu bazwi n'abantu ba Perezida Kagame ntabwo yagombye kwivugisha biri ariko rero icyo ngira ngo nangirizeho rero Benoît niba agiye kunenga abantu batakira abaturage kuko umuyobozi wese akorera abaturage kanawe tumugereho eske we nka Perezida wa Repubulika bamusaba guhura nawe bose arabakira niba atabakira se ni kuki ku rundi rwego n'urwo rwabo rwo hasi ubwo yabibanenga hari abantu Benoît urakurikira ndabizi hari abantu tuzi banditse urwandiko kandi nabo n'abaturage b'u Rwanda umuturage witwa Bernard Ntaganda Tuari Ingabire Umuhoza bandikiye Perezida wa Repubulika bamusaba kubonana nawe hashize ingingo amezi arenga atandatu kugeza n'uyu munsi amakuru mfite niba ariyo ntabwo yigeze ababwira ati niba uri baruwa yanyu nayibonye nzabyigaho mbasubize mbashakire igihe gihe bihuriye gusa twe turabizi kuko byanyuze mu itangazamakuru niba se abo bantu b'abaturage b'abanyarwanda bafite uburenganzira nk'ubw'abandi banyarwanda bamusaba guhura nawe ntabakire kuki yanenga umuyobozi w'akarere ushobora kuba atakiriye umuturage wenda no ku mpamvu z'inama banegura nari ndego ngo nabanenge itiro raharya ntarebe nawe yihereho eske abantu bose noneho abo ngabo n'abo twamenye buriya abantu bose bamusaba randevu arazibaha ko hari n'abashobora kuyimusaba ahubwo hari umusore w'ubunyamakuru nigeze kubona atanga temoignage we mu byari no kumukunda yakundaga Perezida Kagame cyane akora n'ikosa yakoze ajya kumureba iwe mu rugo n'ikosa ntabwo nshaka gukishyura uwo musore ariko barayimufungiye baramufashe baramufunga bamujyana ngo n'indera bavuga ngo ni umusazi kubona atinyuka kujya kureba Kagame mu rugo niba we mu rugwiro reka no kuvuga mu rugwiro atakira abantu b'abanyepolitiki bamusabye randevu ngo ayibahe kuki anenga abandi bantu badashobora wenda baba bagize impamvu zituma batakira abashakaga kubonana nabo kandi ku mpamvu z'akazi kuko iri mu nama urimo nicyo nagira ngo nenge rero uriya muyobozi wacu akunda gutunga agatoki abandi ariko we ntarebe imikorere ye muri rusange ejo mu gitondo cyangwa ejo bundi nitwumva yahaye bariya abantu babimusabye noneho tuzi nabo bushobora kubaza bakakubwira bati twaramwandikiye tumusaba ko duhura kugira ngo tugire ibyo tuganireho niba tubwira ko yabakiriye ijambo rye yavugiye hariya ku byerekeranye uko guhura kw'abayobozi n'abaturage nzariha agaciro ariko kugeza uyu munsi ndavuga ko abagiye hariya kwifotoza ibyo avuga abivuga ari imbere ya kamera ariko ubundi nawe ubwazi ko ibyo asaba abandi nawe atabikora urakoze Benoît.
Nakoze cyane namwe Aniseti Karege. Ntabwo nanjye mfite ikintu nakongera kuri ibyo bintu mwari muvuze, kuko nibyo koko ibisobanuro bitanze, kandi kugira icyo nabyongeraho naba nsa n'ubyukuri udafite bihagije, kuko ukuntu byumvikana uko bisobanuye ni nakubihe. Icyo nakongeraho mbyukuri sinzi ko cyabasha kuboneka, ariko munca makeya wenda navuga ko nkuko warubivuze, Kagame nta kindi yaragamije usibye gusa bya bintu byo gushakisha uburyo bwose bushoboka kugira ngo yigaragaze imbere y'abaturage, ko abashyira abazirikana abaha umwanya uhagije yumva uburemere bw'ibibazo byabo, akenshi nko gushaka guteranya ubuyobozi n'abaturage. Ariko ubundi ushaka kubaka ubuyobozi bwawe, nibaza yuko yagombaga ahubwo no gushishikariza abaturage kugana bari abayobozi, kuko babonamo icyizere na cyane ko ari wowe wabarambagije. Kumva rero yasubiye inyuma agatangira kubanenga abatesha agaciro, njya nibaza rimwe na rimwe nanjye nkibaza uyu mutegetsi w'igihugu cyacu cy'u Rwanda ubundi ese akeneye kugira ngo abaturage bumve ibyo avuga cyane muri kiriya gituguke, ibintu byo kujya ufasha abantu ubahisemo kugira ngo bazajye kukuvugira ibyo ushaka urangije ubatesheje agaciro imbere y'abaturage. Mu by'ukuri nk'uko wari bivuze, igihugu cy'u Rwanda umuntu wese ukiriho yewe niyo yaba ari umunyamahanga wahawe viza yo kumara icyumweru afite inshingano zo kurindwa na perezida wa Repubulika. Bivuze ko rero nk'ibyo wari umaze kuvuga, niba avuga yuko abaturage bahora bashaka kuvugana n'abaturage babo, nako abaturage bahora bishaka kuganira n'abategetsi babo ntibababone, urugero umuhaye rwumvikana, ni gute abantu bamaze imyaka bamwandikira batarabona ibisubizo byabo? Turirwa tubibona ku mbuga nkoranyambaga, uvuze Berenari, uvuze Madame Victoire, uvuze abo ni abantu bazwi bahora banisobanura mu nzego zitandukanye, ariko impapuro bamwandikiye bamushaka ibiganiro nawe barabuze. Icyo kibazo umubajije nanjye numva nyihagazeho, ntacyo ndi bugihindure. Niba Kagame afite uburyo avugana n'abaturage b'igihugu bose agakemura ibibazo byabo bose, koko birumvikana bari abayobozi b'ibanze nabo kunengwa. Ariko niba kugeza uyu munsi Kagame yandikirwa amabaruwa n'abaturage, kugeza n'igihe tujya kumva twumva ngo ikibazo ngo nyakubahwa perezida wa Repubulika ngo azagikurikirana ngo azagikemura ngo ibiki n'ibiki ngo cyangwa birababaje. Kagame niba wumva ugomba guteranya abayobozi n'abaturage kubera inyungu zawe, ntabwo ariko bikwikomera. Nawe ubwawe ku giti cyawe urakemura ibibazo by'abaturage bakugana, kuko umaze kwandikirwa amabaruwa menshi, nta n'ibaruwa n'imwe urasobanura imbere y'abaturage uvuye ngo iyi narayisubije, kandi warangiza ukanabaza uti nanjye nimumbaze ndabasubiza. Ninde se watinyuwe ugubaza? Wavuze yuko abantu bazajya basubiza cyangwa bazajya bajya kureba ku mbuga nkoranyambaga bakisobanura, ndako tukajya tujya kwisobanura ku bibazo bimwe na bimwe tuba twavuze byo kunenga igihugu. Abo bantu bazazi batubwira ukuntu wowe Kagame wabashije gusubiza ibibazo by'abaturage bakwandikiye ukabikemura, barimo n'ibibazo Aniseta kubajije bya Ntaganda ndetse na Madame Victoire. Aniseta, rero ingingo reka tuyisoreza aha ngaha kuko n'umwanya uragiye, reka twihuta rero Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, umwanya urakuze ariko ntago twagomba kugenda mu by'ukuri tutavuze kuri ibi bintu na by'umwihariko kubera yuko mwari mwabidusabye. Haravugwa rero iki? Haravugwa ingabo z'u Rwanda zagiye zambutse muri Congo, ubu zikaba zivugwa yuko ziri mu bice bya za Beni aho zakurikiye inyeshyamba za ADF, umutwe witwa yuko ufite amahame akomeye agendera umutwe ugendera ku mahame ya Kiisilamu, umaze iminsi uvugwa mu bitero bitandukanye muri kiriya gihugu cya Uganda. Uyu munsi rero hiriwe hacicikana amakuru avuga yuko ingabo za Museveni cyangwa se UPDF zatangiye gukoresha intwaro ziremereye, zaba indege ndetse n'ibitwaro biremereye muri kiriya gihugu cya Congo. nkuko rero ibyo bintu byakomeje kugenda bivugwa mu byukuri abantu benshi bavuga yuko iki kintu cyabaye gishobora gutuma izingabo za ko za Uganda kugira ngo zizabashe kuva muri kiriya gihugu ari ibintu bishoboka ariko bitari byavuba ahangaha aha twakwibutsa abadukurikiye yuko ingabo za Uganda atari ubwambere zinjiye muri kiriya gihugu cya Uganda cya Congo ariko by'umwihariko noneho zagiye zigiye guhashya umwanzi ababikurikiranira hafi twabibutsa yuko igihugu cya Congo cyari cyasabye ibi bihugu duturanye ndavuga kirimo n'u Rwanda ibihugu baturanye birimo n'u Rwanda ko bazabaho uburenganzira bwo gukurikirana imitwe y'inyeshyamba ibarizwa muri kiriya gihugu cya Congo aha nanone twakongera kwibutsa abanyarwanda abadukurikiye ko kugeza uyu mwanya u Rwanda hamwe na Uganda ni ibihugu bibiri bidacanwaka bitarimo bivugana ndetse amakuru dufite nuko ibihugu byombi ko ari bibiri bitifuza no kongera kuzongera kwicarana impamvu ituma bicarana ari uko ari imipaka yagiye ifungwa u Rwanda ruravuga yuko rutazafungura imipaka ndetse rudateganya kuganira na Uganda Uganda nayo ikavuga iti niba u Rwanda rukeneye kuganira natwe nuko iriya mipaka ibaza gufungurwa tukabona kwicarana ibyo byose birimo birakorwa ariko nanone hagati aho ngaho ingabo z'ibihugu bibiri zirifuza kwinjira muri Congo aho bikubize kuvugwa yuko n'ubundi imipaka y'ibihugu bibiri Uganda n'u Rwanda hakomeje kubaho ubushotoranyi aho usanga hari ingabo zambuka zigashimutwa ku ruhande rwa Uganda aho rimwe na rimwe nanone byongera kugaragara yuko hari abaturage bazapfuye bishwe ugasanga ibihugu byombi ko ari bibiri agenda bihererekanya imirambo hakurikizwaho n'amagambo aremereye tutabatindiye rero reka tubashyireho inkuru yavuzwe yatangajwe uyu munsi n'ijwi rya Amerika ahasigaye tunonosere ibyo bintu mucamakeya hanyuma noneho dusoze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi reka tutangirane n'ijwi rya Amerika
igihugu cy'u Rwanda cyamaze gusaba Congo kugira ngo bifatanye guhasha umwanzi wa ADF rero ntabwo byadutangaza kumva ko Uganda yaba yatangiye wenda gukora ibikorwa bya gisirikare ariko ingabo zikiri iwabo kandi umugambi umwe akaba ari kugira ngo turebe ko Congo yaramira abaturage bayo barimo bicwa umunsi ku wundi harya muri Beni
murashaka kuvuga yuko ibyo bisasu birwa muri pariki ya Virunga biraswa n'ingabo za Uganda ariko zitarinjira ku butaka bwa Congo
nibyo urabizi ko dusangiye umupaka ni ngombwa ko ingabo z'Uganda zihasha umwanzi uri hafi y'umupaka kuko kugira ngo umwanzi ye kwegera ubutaka bwabo
none uko Perezida Tshisekedi yemeye ko zinjira kubera iki zitarinjira hategerejwe iki
njyewe ntabwo ndi umuvugizi wa guverinoma y'i Kinshasa murabizi ko ubutegetsi bw'i Kinshasa n'ubwa province bitandukanye ariko uri analize zanjye ni uko hari intambwe guverinoma y'i Kinshasa igomba kumanza gukora yo kugira ngo parlema imanze yemeze ubwo bushake bw'ingabo zombi gukorera hamwe kugira ngo zigarure umutekano muri Beni na Ituri
muri rusange abanyapolitiki mwakiriye mute kiriya cyemezo cyo kwemerera ingabo za Uganda kuza muri Congo
hari benshi bumva ko ni ngombwa ko izo mbaraga zakirwa kuko abaturage barembye harya muri Beni na Ituri ariko hakabaho n'abandi bavuga bati ese ni kuki izo ngabo mukatahise zaje zitifashe neza mu bibazo byabereye muri Congo ubwo hariho umutwe wa RCD Goma ndetse n'indi mitwe nka iyo ya MRC ya Jean Pierre Bemba ni kuki izo ngabo zagaruka muri Congo kandi zitafite amateka meza muri aka karere
abona abanyapolitiki ariko se abaturage bo kandi ko ari bo bagerwaho cyane n'ingaruka z'intambara bo babyakiriye bate
reka mubwire ko abaturage dufashe aya mashyirahamwe twita ngo ni za société civile amashyirahamwe twita ngo ni groupe de pression za Lucha n'izindi bo baravuga bati ni kuki ejo bundi twabonye Kenya yohereza ingabo nyinshi kuza kwiyunga n'izari zisanzwe zibumbiwe mu kintu twita ngo ni FIB iya Brigade d'Intervention MONUSCO harimo abanyatanzania hakabamo abamalawite bakavuga bati ni kuki abo bose badafasha ingabo kugira ngo zirandure burundu uriya mutwe wa ADF Beni ADF Ituri ndetse n'indi mitwe yose ikikije amashyamba ya Congo ikaba itesha umutekano muke abaturage abaturage akaba ari byo bibaza bakavuga bati ese ntabwo zaba ari ingabo zindi nyinshi zitaragira icyo zimara mbese ugasanga ko abaturage kuba ingabo nyinshi zirimo zitarashoboye kugira icyo zigeraho ugasanga ko barimo bavuga ati n'izindi nazo ni ziza ntacyo zizageraho twewe nk'abayoboye umutekano muri aka karere tukavuga tuti nyamara Congo kuba yaramaze gufata intambwe ikaba yaramaze gusinya ko yinjiye muri East Africa Community ntabwo twagumya gukomeza gufungwa n'akahise ngo tube abaprisonnier b'akahise ahubwo tukavuga tuti ubwo tubaye mushyirahamwe rimwe n'u Rwanda n'Ubuganda na Kenya na Tanzania n'ibindi ibyo bihugu bikaba bigomba gushakira inyungu hamwe murabizi ko mu migenderanire y'ibihugu nta rukundo rurimo ahubwo ni inyungu rero Uganda irafite inyungu kumva ko ADF yatsinzwe yaneshejwe yaranduwe burundu ndetse n'u Rwanda rukaba rwagira ayo mahirwe rwumva ko imitwe yaba iri muri Congo ko yaranduweho burundu nkumva ko rero dufashe urugero rw'Ubudage n'Ubufaransa byaje kurwana ariko bikagera nyuma bikumvikana akaba ariyo nkingi ya Union Européenne nta kibuza Congo n'Ubuganda n'u Rwanda n'u Burundi kugira ngo byubake ubuhahirane imigenderanire yubahiriza amategeko kugira ngo ibyo bihugu byose bibashe kubibonera mu nyungu ndetse n'abaturage bose batekane bakorere hamwe ntacyo bikangana
bwana Jean Bosco Sebishimbo député ukaba na ministre w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi rya Amerika
murakoze namwe
abo rero uwo ni umunyamakuru w'ijwi rya Amerika turabashimiye ko babashije gutambutsa amakuru natwe twiyambajishije kandi tubashimiye ibikorwa byabo byiza bituma abantu babasha kumenya uko hirya no hino byifashe by'umwihariko mu karere kacu k'ibiyaga bigari aniseti rero wabyumviye Congo yamaze guha uburenganzira igihugu cya Uganda aya ni amakuru yatambutse mu kanya kashize ariko uyu minisitiri akaba na depite Bwana Sebishyimbo yari ataramenya neza yuko ingabo za Uganda zamaje kwinjira muri Beni amakuru yakomeze gucicikana ndetse ntekereza ko nawe washoboye ko wabonye nuko ingabo za Uganda zirimo zakirwa n'abaturage mu gace ka Beni aho bikoreye ibitwaro biremereye batangiye kurasa kuri izi inyeshyamba zivugwaho kuba ziteza umutekano muteya muri kariya gace ariko by'umwihariko zinagaba ibitero muri Uganda uyu minisitiri ndetse akaba n'umudepite hari naho yavuze ati ndetse n'u Rwanda narwo rwaba rufite amahirwe ubwo ruzaba rutekanye rutagifite imitwe yitwaje intwaro muri kariya karere kuko narwo rushobora kuzatwara ingabo muri Congo iyo rero ni imitwe itandukanye irwanya ibihugu bitandukanye ariko nanone bya bihugu bibiri bishobora kuba bitavuga rumwe bihora biryana isata burenge anisetyo abantu bakurikirana ibi bintu nekereza ko tuzabigarukaho mu minsi iri imbere bemeza ko ndetse n'amahanga n'ibihugu bikomeye cyane bibona ko mu byukuri hano hantu muri iki gihugu cya Kongo hashobora kuzavuka indi mitwe iremereye ishobora kuzakuraho ubutegetsi mumwe mu bihugu duturanye abantu bakavuga yuko hashobora kuzavuka inyeshyamba zidasanzwe zishobora kuba zahangana n'igihugu cya Uganda abandi bakavuga ko hashobora kuzavuka izindi nyeshyamba zidasanzwe zishobora guhangana n'igihugu cy'u Rwanda abandi bakavuga ko hashobora kuvuka intambara y'ibihugu bibiri nk'uko byigeze kuba igisangane ahangaha ndetse bamwe bakavuga yuko hari abategetsi bamwe muri FPR batishimye bategereje gusakana gatoya kugira ngo ibintu bibe byafata isura nk'iri mu gihugu cya Ethiopia anishiti tutarajya kuye iyo yose kuri iki kintu cyuko Ubugande bwamaze kwinjira muri Congo abantu bakaba batangiye kubitekereza no kubivuga mu buryo butandukanye mu ncamakeya wagerageza kubisobanura batwumva noneho tunagana ku musozo w'ikiganiro cyacu
bon reka tubivuge tunihuta kuko kuva mu mwaka w'1994 ubwo u Rwanda rwari rumaze guhinduka uruguhindura ubutegetsi abaturage benshi b'abanyarwanda bahungiye Congo Congo ntabwo yigeze yongera kugira amahoro kuko ubwo hahise hakurikiraho ibitero bya bindi byose by'u Rwanda byateye muri Congo hanyuma haza kuzamo ibindi na Uganda yinjiyemo nduva nshaka kubivuga nihuta ariko Congo muri kariya gace mu burasirazuba bwa Congo akenshi gituruka mu Rwanda Uganda nayo yakinjiyemo kubera yuko hari ukuntu yakoranaga n'u Rwanda mbere nyuma birashwana ariko n'iri ya mitwe yose usanga ubu ngubu aho bintu bigeze Uganda irega u Rwanda ko UZADF zirwanya Uganda zishyigikiwe n'u Rwanda rukarega Uganda yuko ishyigikira abandi bantu bari muri kariya gace barwanya igihugu cy'u Rwanda ariko ibyo byose biva kuri ya destabilisation yaturutse ku kibazo cyo mu Rwanda nyirizina aspect ifata ubutegetsi niho biva ariko ikintu mbona kandi ikintu wanda twanakwibutsa nanone nuko operation Uganda irimo gukora u Rwanda rwarikoze inshuro nyinshi murabyibuka bya kimya tu bya igihe niba tugirwa amazina atandukanye ariko u Rwanda rero rwemerewe kenshi kujya kurwanya FDLR muri kariya gace ahantu rero umuntu yavuga yihuta ntashatse gutinda kuri relation hagati y'u Rwanda na Uganda nubwo bibabaje kandi koko nk'uko bivuze ashobora kuzavuka umutwe hariya ishobora kugenda ukavanaho leta ya Uganda ashobora no kuvuka y'umutwe ushobora kuza ukavanaho ubutegetsi bwo mu Rwanda kimwe nuko ashobora kuvuka undi mutwe ushobora kujya kuvanaho ubutegetsi bw'ikinshasa ikibazo rero ikibazo kiri hariya Febrile sigaragara ya mbere tutagiye no kuvuga ku Rwanda tutagiye no kuvuga kuri Uganda Febrile igaragara ya mbere ni ya leta ya Congo indi Febrile igaragara ikaba iy'umuryango w'abibumbye kuko ntitwibagirwa yuko hamaze nk'imyaka 20 Nations Unies zifite ingabo casque bleu muri Kivu kandi ubundi Nations Unies n'icyo nzito zagiriye kubungabunga amahoro ku isi Chapitre ya karindwi ya Charte ya Nations Unies ivuga uburyo amahoro abungabungwa ku isi hakaza noneho n'izo zise casque bleu nyine ingabo bari hariya kuva mu myaka 20 ishize ntabwo bagombye kuvuga ngo leta ya Congo uretse ko na leta ya Congo ubundi yagombye kuba ifite capacity yo kugira ngo ihashyire imitwe iza ku guhungabanya umutekano ku butaka bwayo ariko noneho na n'umuryango w'abibumbye uhari kuko atari leta ya Congo yabikoze ni umuryango w'abibumbye wagombye kubikora umuryango w'abibumbye ni utabikoze kandi ufite ingabo hariya ikoze ka Febrile zihari kuri leta ya Congo no ku muryango w'abibumbye kujya kuzana ingabo z'u Rwanda bikajya ngo guhangana na FDLR kujya kuzana ingabo za Uganda kujya guhangana na ADF bikwereka yuko systeme onusien ya Nations Unies ubwayo ari defiant inakwereka yuko leta ya Congo ubwayo idafite uburenganzira n'abambe ububasha bwo kwasira umutekano w'igihugu cyayo bikaba ari ibintu bibabaje cyane. Naho rero ubwo twebwe iki tureba cyane wenda twanatindaho ni ibyo bibazo biri hagati y'u Rwanda na Uganda, kugeza ubu ngubu ntabwo babyerura cyane, ariko nzi yuko iriya operasiyo Uganda yagiyemo ihangayikishije u Rwanda cyane. Ntabwo bicaye nibwira ko tuzabibona wenda mu minsi iri imbere, ariko reka two kubivuga tutaragira amakuru tubona ahamye ngo tuzabigarukaho mu biganiro nawe warabivuze. Ndagushimiye.
Nakoze cyane muvandimwe Aniseti Karege. Niba nta kindi rero wongeraho, reka nanjye mbwire abadukurikiye yuko kuba hafi cyane ukurikira Radio Iteme bituma ushobora kumenya amakuru menshi by'umwihariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ariko icyo nanjye nakongeraho gatoya nuko kubirebana n'igihugu duturanye cyangwa se abaturanye bacu ba Congo, uko byagenda uko ariko kose muri politiki ibintu byose birashoboka. Aha twabibutsa yuko na Congo ubwayo ifite abatavuga rumwe nayo, imitwe itandukanye, ndetse barimo n'imitwe yagiye yitwa za M23 byagiye bivugwamo hano muri aya makuru. Bamwe bari i Rwanda, abandi bari bavuga ko bari barahungiye muri Uganda ariko basubiye muri Uganda muri Congo. Abanekereza yuko rero muri politiki ibintu byose bihindura isura, ibintu byose bishobora guhindura isura bitewe n'igihe cyabyo. Icy'ingenzi ni ukuba hafi ugakurikirana. Umuhanga mu gukina politiki ashobora gukora gahunda akavuga ati nyihaye imyaka itanu izaba yabyaye umusaruro. Uyu munsi ibibera muri kariya gace ka Congo ntiwakwirengagiza ko Burundi bufite ikibazo, u Rwanda bufite ikibazo, Uganda ifite ikibazo. Abo bantu bose ntabwo twirengagije yuko ibibazo bafite babifite muri kiriya gihugu cya Congo. Congo irimo abantu bavuga ikinyarwanda, harimo abo ngabo twaje tuvuga b'abanyamurenge nako baba muri M23, harimo bari ab'abanyamurenge b'imitwe bitazatwirwaneho n'indi. Ibyo byose ari n'ukuntu bifata ibikorwa bimwe na bimwe bibakorerwa bakabishyira bakabyomeka ku bihugu bimwe na bimwe birimo n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Kugira ngo icyo kibazo kibashe gukemuka nk'uko uriya mudepite yari amaze kubivuga cyangwa se minisitiri ushinzwe ubutegetsi nyirango bw'igihugu cyangwa se interieur yari amaze kubivuga muri kiriya gihugu cya Congo, akabigereranya n'ibyabaye mu hagati y'Ubufaransa n'Ubudage. Uyu munsi bikaba ari ibihugu bishobora kubana kandi bibanye neza byumvikanye. Reka twishyiremo yuko ibibazo biri muri kariya gace ka Congo n'u Rwanda n'u Burundi na Uganda bizarangira abantu bumvikanye nk'uko Congo yifuza kujya muri East Africa. Niba ibyo bibazo bishoboye gukemuka bikagenda neza, nekeza ko natwe izi politike turimo dukorera cyangwa se turimo tuvugira ku mikoro mu mahanga zishobora kuzaba byaragenze neza. Ariko mu gihe bitaragenda neza, umwanzi aracyahari ku mpande zombi, kandi uwo mwanzi kugira ngo abashe kurwanywa nta wundi muti usibye kwicara no kuganira abantu bakareba ikibazo kirahagana hehe. Jyewe rero wababwiraga ibi ngibi cyangwa wabagezaga aya makuru nitwa Umuhoza Benoit, nari mfatanyije na mugenzi wanjye Aniseti Karege. Ndashimira bagenzi banjye ku buhanga bw'ibyuma bashoboye kudufasha kugira ngo amajwi yacu abashe kugera henshi hose hashoboka. Ndanashimira cyane bagenzi bacu bakomeje kuduha ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri YouTube Live, ndetse abumva bashaka kugira ibitekerezo batanga kugira ngo ubumenyi, ubushobozi, ibyo biyumvamo mu gusubiza, mu kunenga, bajye bashyiraho nomero zabo za telefone, hanyuma niturangiza tubatumiye mu biganiro nk'ibi ngibi tubashe kuganira twumvikana dufite injyana yo kugira ngo twubake igihugu cyacu cy'u Rwanda. Atari ibyo ngibyo kutunenga, mwarangiza gusa mukicecekera nimutaje gutanga ijambo bizajya birangira aho ngaho, kandi twebwe twifuza kubaha ijambo. Ahasigaye turabashimiye cyane, tubabwira ngo natagaruka.